Ine ndawusankha usiku uno kwa mutu wa ufupi kapena kuwerenga kwa kufupi. Ambuya akalola kuti kutipatse ife nkhani ya iwo kuchokera ku Mateyu oyera 13:24 mpaka 30. Ndiyenso ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera 36 mpaka 40 mu mphindi pang'ono chabe. Tsopano Mateyu oyera mutu wa 13 ndipo kuyambira ndi ndime ya 24 ya mutu wa 13 wa Mateyu oyera. Mvetserani mwatcheru kukuwerenga kwa mawu. Mawu anga adzalephera koma ake sadzatero. Fanizo lina iye analipereka kwa iwo kuti ufumu wakumwamba uli wofanizidwa ndi munthu yemwe anafesa mbewu zabwino mʼmunda mwake. Koma pamene iye ankagona, mdani wake anadza ndipo anafesa na nsongole pakati pa tirigu ndipo anapita njira yake. Koma pamene masamba anaphuka ndipo anabala chipatso, pomwepo anaonekera na nsongole nayenso. Kotero antchito a pa nyumbayo anadza ndipo anati kwa iye, "Bwana, kodi inu simunafese mbewu zabwino mʼmunda mwanu? Wachokera kuti nanga na nsongoleyu?" Ndipo iye anati kwa iwo, "Mdani wachita izi." Ndipo antchito anati kwa iye, "Kodi inu mukufuna ndiye kuti ife timuke tingamsonkhanise iye?" Koma iye anati, "Ayi, kuopa kuti mmene inu mukusonkhanisa na nsongoleyo, inu mungati muzulenso tirigu palimodzi naye. Zisiyeni zozonse zikulire palimodzi kufikira pokolola. Ndipo munyengo yokolola ine ndidzatuma okolola. Sonkhanitsani inu poyamba na nsongole, ndipo mummange iye mu mitolo kuti mukamutenthe iye. Koma musonkhanitse tirigu kukamuyika mu nkhokwe." Kodi inu munazindikira, sonkhanitsani na nsongole poyamba ndipo mumumange iye mtolo. Tsopano powerenga izi panali china chake cha chilendo chinabwera kupyolera mwa ine. Pamene ine ndinali nditakhala pamwamba pa mapiri a Katalina usiku wina mupemphero. Ndiyeno ine ndinaganiza ndikuti kumene ine ndikanati ndiwasonkhanise mawu omwe ine ndikanati ndiwagwirise ntchito pa izi zomwe ine ndikufuna kuti ndiyankhulepo usiku uno. Ndipo ine ndinapita kumusi ndipo ndinakapeza mawu oti chisokonezo. Kotero ine ndinatenga dictionary ndipo ndinayang'anamo chimene mawu oti chisokonezo amatanthauza. Ndipo iwo amatanthauza kuti ndikufesa kusagwirizana kapena kukhala mosiyana monga Webster akunenera. Kufesa kusagwirizana china chake chosiyana kapena kukhala mosiyana kuchimene chakhalapo kale. Kotero ine ndinaganiza mutu usiku uno ine ndiutcha iwo mbewu ya chisokonezo. Ndipo ndikudalira kuti Ambuye adalisa mawu ake tsopano pamene ife tikuyandikira iwo. Ndipo ife tili kudziwanso kuti iye anatanthauzira mu ndime 36 ndipo mpaka 43 momwe mbewu iyi inadzakhwimira. Ndipo pamene ife tili pa izo tiyeni tingowerenga izo nazonso ndime 36 tsopano mpaka 43. Ndipo pamene Yesu anali atabalalitsa khamu, iye analowa mu nyumba ndipo phunzira ake anadza kwa iye nanena, "Tifotokozereni ife fanizo lija lana nsongole wa mʼmunda." Ndipo iye anayankha ndipo anati kwa iwo, "Iye amene afesa mbewu yabwino ndiye mwana wa munthu. Ndipo munda ndiwo dziko, mbewu yabwino ndiwo ana aufumu, koma na nsongole ndiwo ana awoyipayo. Ndani amene akumufesa iye ndiye mdierekezi. Kukololako ndiko kutha kwa dziko, ndipo otuta ndiwo angelo. Monga chotero na nsongole ali kusonkhanitsidwa ndi kuotchedwa mu moto, tomwechonso zidzakhala zili pakutha kwa dziko ili. Mwana wa munthu adzatumiza angelo ake, ndipo iwo adzasonkhanitsa kuchokera mu ufumu wake zinthu zonse zomwe zimakhumudwitsa ndi iwo amene amachita kusaweruzika. Ndipo adzawaponyera iwo mu moto, ng'anjo ya moto. Ndipo kumeneko kudzakhala kuli kulira kapena kukhala kuli kubuma ndi kukukuta kwa mano. Ndiye olungama adzawala pamenepo monga dzuwa mu ufumu wa Atate wawo. Amene ali nalo khutu, nsiyeni iye amve. Ameneyo ndi Yesu akupereka kutanthauzira kwa fanizo iye mwini. Chotero ife tikudziwa ndiye chimene kumasulirako kukutanthauza. Ndipo tsopano pamene ife tikuyandikira izi zakufesa uku kwa mbewu ndi kukolola. Tsopano iye akutanthauzira izo ndiyeno ine ndikukhulupirira kuti Yesu anali kuyankhula fanizo ili mu tsiku lake, koma anali kutanthauza ilo kuti zidzakhale pa mathero a dziko kapena pa mapeto a mbado lomwe lili tsiku lino. Ndipo ine ndikukhulupirira mutu wa ung'ono uwu usiku uno uli woyenera kwambiri kwa ola lomwe ife tili kukhalamo. Chifukwa Yesu monenetsa anati apa kuti kututako kukanali kudzakhale pakutha kwa dziko lino, kuti ndipo pamene mathero ati adzakhale kusonkhanitsa kwa tirigu ndiponso kusonkhanitsanso kwa nansongole ndi kumuotcha iye ndi kumulenga kwa tirigu kukalowa mu ufumu. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti izo zinali mwanjira iyi. Kolemba lina likunditsogolera ine kuti ndikhulupirire mwanjira iyi. Ine ndalilemba apa ndilo Mateyu 24:24. Pamene ilo likunena kuti akuyankhula za zampando mbewu ya chisokonezo, Yesu ananena kuti ziwirizo zikanadzakhala zoyandikana pafupi kwambiri mpaka zikanati zidzanyenge osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka pafupi chimodzimodzi mofanana. Malo ena mulemba pamene izo zalembedwa kuti mvula imavumba pa olungama ndi osalungama. Ine ndikukumbukira chondichitikira changa choyamba chakubwera konse pakati pa wanthu achipentekosite. Ine ndinali kumisha waka Indiana. Ndipo ine ndinali pa msonkhano waukulu holo yapafupi ino kumene akumpoto ndi akumwera anali atabwera pamodzi chifukwa cha masiku amenewo atsankho. Iwo anayenera kuti akumane kumeneko. Iwo anali magulu awiri akulu a abale achipentekosite. Ine ndinali ndisanamvepo za iwo kapena kukomanapo nawo kale iwo. Nthawi yoyamba yomwe ine ndinayamba ndamvapo kuyankhula mu malilime. Ndipo pakutha pa zochitika pa msonkhano ine posakhala membala pakati pa iwo, ine ndinali mtumiki wang'ono chabe wa Baptist. Ine ndinakhala kumbuyo komwe mbuyo. Ndipo ine ndikukumbukira nthawi yoyamba yomwe ine ndinamumvapo wina akuyankhula mu malilime, ine sindinali kudziwa komwe chomwe izo zonse zinali. Ndiyeno amuna awiri awa makamaka anakhala kutsogolo. Mmodzi anali kumayankhula mu malilime ndipo winayo anali akumatanthauzira chimene bamboyo anayankhula. Chabwino ine ndinangoyamba kuwerenga Bible langa molimbikira monga ine ndikanathera pamenepo ndiye. Ndipo ndinapeza kuti izo zinali mwamalemba ndizo chimodzimodzi zomwe lemba mzimu woyera ukanati uchite. Chabwino pafupi tsiku zitachitika izo, usiku umenewo mtima wanga unali utakondowezedwa kwambiri. Ine ndinakagona munda wa chimanga. Ine ndinalibe ndalama zokwanira kuti ine ndipezeka kama kotero ine ndinangokhala ndi ndalama zokwanira kuti ndikafikire ku nyumba nazo. Ndipo ine ndinapeza mandazi angapo amasiku angapo kapena akadya ubwerere iwo anali ndipo akadzusa wanga. Ndipo ine ndinali wolandiridwa kukadya nawo iwo, koma ine ndinalibe ndalama zoti nkukaponyamo mumasiku amenewo koma munali mukusowa kwa chuma 1973. Kotero izo zinali iko kunali kukhala kovutikira kwambiri. Ndipo chotero ine ndinaganiza chabwino ine ndi ine sindikufuna kuti ndizidya ndi iwo, koma ine ndikufuna kuti ndidziwe chimene iwo ali nacho. Iwo ali nacho china chake chimene ine ndilibe. Kotero mmawa umenewo ine ndinali iwo anandifunsa ine atumiki wonse abwere pa nsanja ndi kuti mungodzi zindikirisa nokha yemwe inu muli komwe inu mukuchokera. Chabwino ine ndinangoti William Branham mlaliki Jeffersonville nakhala pasi. Chabwino pa nthawi imeneyo ine ndinali mtumiki wang'ono kwambiri pa nsanjapo. Ndipo tsiku lotsatira iwo anandiitanira ine ku nsanja kuti ndikayankhule. Ndiyeno ine nditatha kuyankhula bwanji sindinali ndi nthawi yayikulu. Ndiyeno ine ndinayamba kukomana ndi wanthu osiyana akundiitanira ine ku mipingo yawo. Ndiye iwo atatha zitatha izo bwanji ine ndinaganiza ngati ine ndikanati ndiwapeze kokha kumene amuna otsogolera awiri awa anali omwe anayankhula mu malilime ndipo nawo atanthauzira. Izo zinali kunditentha ine mu mtima mwanga. Ine ndinkazifuna izo moyipa kwambiri. Chabwino, well, monga ine ndinakuwuzani inu poyambirira, kamphaso kakang'ono kamene inu mumakakokako. Inu mukudziwa mphaso ndi mayitanidwe zili zopanda kulapa. Iwe umakhala nazo izo moyo wako wonse. Waona, iwe umabadwa nazo izo. Ngati izo zili mphaso za Mulungu. Kotero ine nthawi zonse kuyambira ndili mwana wang'ono wakhanda. Izo nthawi zonse zinkachitikira kwa ine. Anthu amene amandidziwa ine moyo wanga wonse, iwo akudziwa kuti izo nzona. Chabwino ngati ine ndinaganiza, ine sindinali kudziwa chomwe izo zinali pa nthawiyo, kuzitcha izo masombenya, ine sindinali kudziwa basi chomwe izo zinali. Koma ine ndinaganiza ngati ine ndikanati ndiyankhule konse kwa iyo. Chabwino, ndipo mzimu umene unali mnyumbamo, unamvereka ngati ndiwo weniweni mzimu wa Mulungu. Kotero ine ndiyenera kuti ndiyankhule kwa mmodzi wa iwo, ndipo ine ndinamufunsa iye mafunso angapo, ndipo iye anali mkhristu weniweni ndithu. Apo panalibe kukayikira za izo, munthu ameneyo anali wokhulupirira weniweni. Ndipo munthu wotsatira, pamene ine ndinayankhula ndi iye ngati ine ndinayamba ndakumanapo ndi wachinyengo, amene anali mmodzi wa iwo. Munthu ameneyo anali makamaka, mkazi wake anali mkazi wa mutu wa blondi. Ndipo iye anali naye wana, wana awiri ndi mkazi wa mutu wakuda. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino tsopano chiyani? Ndi izi apa ndine. Ndine Yesu wosokonezeka, ndine wachikhazikitso, iwo ayenera kukhala mawu kapena izo sizili zolondola. Ndipo pano pali mzimu umenewo, mmodzi zinkamveka bwino molingana ndi zonse zomwe ine ndimazidziwa zenizeni. Ndipo mmodzi winayo sanali wabwino nkomwe, ndipo mzimu ukugwa pa onse iwo. Tsopano izo zingakhoza kukhala motani? Izo zinandidodometsa ine. Zaka ziwiri kenako, ine ndinali ndili kupemphera mu mphanga kumene ine ndimapita kukapemphera. Ndinachita fumbi mu mphangamo, ndipo mazuwa ena ine ndinakayenda kunja, ndinayika Bible langa pa chipika, ndipo mphepo inakupizira pa ilo motsegula ku Ahebri mutu wa 6 womwe unanena kuti mu masiku otsiriza momwezo zikanati zidzakhalire ngati ife tikanagwa kuchoka kuchoonadi ndi kudzikonza mwatsopano kachiwiri mwakulapa, pakanakhala popanda nsembe inanso ya tchimo. Ndipo momwe kutiminga ndi nthula zomwe zinali zoyandikira kukanidwa, zomwe matero ake zili zoti ziwotchedwe. Koma mvula imabwera pa dziko lapansi mowirikiza kuti idzatsirire ilo, kudzaliveka ilo. Koma minga ndi nthula zidzakanidwa, koma tirigu adzasonkhanitsidwa. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino ndi mphepo chabe yachita kuti apo patseguke. Chabwino ine ndinangoyika Bibuloyo pansi kachiwiri, ndipo ine ndinaganiza, chabwino tsopano ine basi. Ndipo apa panabwera mphepo ndi kulikupiza ilo motsegula. Zimenezo zinachitika nthawi zitatu. Ndipo ine ndinaganiza, chabwino tsopano izo nzachilendo. Ndiyeno pamene ine ndinayimirira, ndipo ine ndinaganiza, Ambuye, chifukwa chiyani inu munachita kunditsegulira ine Bible kuti ndiwerenge zimenezo? Ine pamene ine ndinafika pansi ku izo, pamene minga ndi nthula zomwe zinali zoyandikira kukanidwa, zomwe matero ake zili zoti ziwotchedwe. Ine ndinaganiza, chifukwa chiyani inu munatsegulira kwa ine pamenepo? Ndipo poyang'ana kunja, tsopano masomphenya yeniyeni awa amabwera popanda kukokera mugiya la iliyonse. Ameneyo ndi Mulungu basi, mwaona. Ine ndinayang'ana, ndipo ine ndinaona dziko lapansi lomwe linali kuzungulira pasogolo pa ine. Ndipo ine ndinaona ilo lonse linali litalimidwa. Pamenepo panali mwamuna atavala muzoyera, anapitapo akufesa tirigu. Ndipo iye atatha kupita chozungulira kobisika kwa dziko lapansi, mozungulira anabwera mwamuna wooneka moopsa. Ndipo iye anali atavala zakuda. Ndipo iye anali akuponya mbewu za udzu paliponse. Izo zonse zinamerera limodzi. Ndipo pamene izo zinatero, izo zonse zinali ndi ludzu, chifukwa mvula inali kusoweka. Ndipo mmodzi aliyense ankaoneka ngati anali akupemphera ndi mutu wake waung'ono kutaweramitsidwa, Ambuye, tumizani mvula, tumizani mvula. Ndipo mitambo yaikulu inatulukira ndipo mvula inavumba pa izo zonse. Ndipo pamene iyo inatero tiriku wang'ona analumba moima ndikuyamba kunena. Ambuya lemekezeke, ambuya lemekezeke. Ndipo mauzo ang'ono analumba moima kumbali yomweyo ndipo anati ambuya lemekezeke, ambuya lemekezeke. Ndiyeno masomphenyawo anatanthauziridwa. Mvula imagwera pa olungama ndi osalungama. Mzimu omwe ukhoza kubwera mu msonkhano ndipo aliyense kumasangalala mwa iwo achinyengo akhrisitu ndi wonse pa limodzi chimodzimodzi molondola koma ndi chiyani icho ndi zipaso zawo iwo amadziwika mwaona ndiyo njira yokha yomwe izo zingakhoze konse kuziwidwira ndiye inu mukuona kuti tsopano pakuti mbewu zakuthengo kapena tirigu wakuthengo ndi njere nthawi zina zimatsanzira yeniyeni njere yowetedwa mwapafupi kwambiri kuti izo zikanati zinyenge osankhidwa omwe ine ndikuganiza ife tikukhala mu mbado wa nthawi yake yomwe zinthu izi ziyenera kuti zizilalikidwamo ndi kuyankhulidwamo zindikirani mu ndime 41 ziwirizo nazonso moyandikana kwambiri moyandikana kwambiri mu masiku otsiriza mpaka iye sanachite izo iye sakanakhoza kudalira pa mpingo wina wake kuti ulekanise izo titiwa methodist kapena wa baptist kapena wa pentekoste kuti ulekanitse izo iye anati iye akutumiza angelo ake kuti adzazilekanitse mngelo akubwera kuti abweretse kulekanitsako kusankha pakati pa olondola ndi olakwika ndipo palibe mmodzi angakhoze kuchita zimenezo koma mngelo wa Ambuye iye ali mmodzi yemwe ati adzadziwe chomwe chili cholondola ndi chomwe chili cholakwika Mulungu anati iye adzatuma angelo ake pa nthawi zotsiriza osati angelo kutsika kupyola pano koma angelo pa nthawi yotsiriza ndipo adzasonkhanitsa pamodzi ife tikudziwa kuti uku ndiko kubwera kwa nthawi yokolola tsopano tsopano mngelo ali makamaka kutanthauza mtumiki ndipo ife tikuona kuti pali angelo asanu ndi awiri amipingo isanu ndi iwiri ndipo tsopano ayi kupyola mibado ya mpingo zindikirani yemwe iye anati wofesa anali ndiponso chomwe mbewu inali mmodzi wofesayo anali iye mwana wa Mulungu yemwe anapita uko akufesa mbewu ndipo ndani anabwera mbuyo mwake yemwe anali mdierekezi ndipo anafesa mbewu ya chisokonezo mbuyo mwakufesa kwa mbewu zabwino tsopano anzanga izo zachitika kupyola mbado uliwonse chikhalireni nalo dziko chimodzimodzi njira yonse kuchokera kuchiyambi izo zinayamba chinthu chomwecho tsopano iye anati mbewu ya Mulungu mawu a Mulungu Yesu anati mumalo ena kuti mawu ndiwo mbewu ndipo mbewu iliyonse idzabala za mtundu wake omwe ndipo tsopano ngati mkhrisitu wana a Mulungu wana aufumu akhala mbewu ya Mulungu ndiye iwo ayenera kukhala mawu a Mulungu mawu a Mulungu akuonetseredwa mu mbado umene iwo akukhalamo kwa mbewu yolonjezedwa ya mbado umenewo Mulungu anapereka mawu ake pachiyambi ndipo mbado uliwonse wakhala nawo mbewu yake nthawi yake malonjezo ake tsopano pamene Noa anabwera poonekera ndipo iye anali mbewu ya Mulungu mawu a Mulungu a mbado umenewo pamene Mose anabwera iye sakanakhoza kubwera ndi uthenga wa Noa izo sizikanagwira ntchito chifukwa iye anali mbewu ya Mulungu pa nthawi imeneyo ndiye pamene Kristu anabwera iye sakanakhoza kubwera ndi wa Noa kapena mbado wa Mose iyo inali nthawi yake kuti inamwali ayime ndikuti abale mwana ndipo iye akanadzakhala mesiya tsopano ife takhala moyo kupyola mbado wa lutera mbado wa wezire mbado wa methodist njira yonse kudusa mibado ndi mbado wa pentekosite ndipo mbado uliwonse wapatsidwa lonjezo la mawu ndipo wanthu ambalo umenewo amene amaonetsera mawu olonjezedwa amenewo ndiwo mbewu ya mbalo umenewo molingana ndi zomwe Yesu ananenapa pomwe iwo ali ana aufumu ndiko kulondola kuonetsera kwa mzimu woyera ukugwira ntchito kupyolera mwana ake ndiyo mbewu imeneyo ya ufumu pa mbalo umenewo zindikirani na nsongole iye anali mdani Satana yemwe anafesa kusagwirizana kapena mbewu ya chisokonezo. Iye anali wolakwa uyo pakuchita chinthu choyipa ichi. Satana ankafesa mbewu yake kuchokera kuchiyambi pamene Mulungu anayika kukolola kwake koyamba kwa wanthu pa dziko lapansi. Adamu ndithudi monga ababe ankadziwa kuti chinalipo chidziwiso cha choonadi ndipo chabwino ndi choyipa ndipo iye anali asanabwere kwa icho ababe koma ife tikupeza kuti Mulungu anawapatsa ana ake mawu ake kwa chitetezero chawo ife tilibe chitetezero china kuposa mawu a Mulungu. Chimenecho ndicho chitetezero chathu. Palibe mabomba, palibe makumbi, palibe malo obisalapo, palibe ma Arizona, kapena ma California, kapena kulikonse komwe iko kuli. Pali chitetezero chimodzi choka chimene ife tili nacho. Ndipo chimenecho ndicho mawu. Ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu. Yemwe ali Khristu Yesu. Iye ali chitetezero chathu choka. Pokhala mwa iye ife tili otetezeka. Palibe ngakhale tchimo lili lowerengedwa kwa wokhulupirira weniweni. Kodi inu munali kudziwa zimenezo? Iye amene ali wobadwa ndi Mulungu samachita tchimo. Iye sangakhoze kuchimwa. Maona sizili kuwerengedwera mkomwe. Bwanji David anati wodala ali munthu yemwe Mulungu sadzamuwerengera tchimo. Pamene iwe uli mwa Khristu iwe ulibe chikhumbo kuti uchimwe. Wopembedza akatsukidwa kamozi samakhalanso nacho chikumbu mtima cha tchimo. Iwe sumalikhumba ilo. Tsopano kwa dziko iwe ukhoza kukhala wochimwa koma kwa Mulungu iwe suli chifukwa iwe uli mwa Khristu. Iwe ungakhoze bwanji kukhala mwa wochimwa pamene iwe uli mwa mmodzi wopanda tchimoyo ndipo Mulungu amamuona iye yekha mwa yemwe inu muli. Tsopano nthawi yokolola ino pachiyambi pamene Mulungu anafesa mbewu yake pa dziko lapansi ndipo anayipereka iyo mu mitima ya wana ake banja lake kuti lisunge mawu amenewo icho chinali chitetezero chawo chokha. Kusunga mawu amenewo apa panabwera mdani mkati ndipo anaswa chotchinga chimenecho pakufesa mbewu ya chisokonezo yosiyana ndi mawu a Mulungu. Ngati icho chinali chisokonezo pachiyambi icho chikadali chilichonse chomwe chili chidzawonjezere chilichonse ku mawu a Mulungu icho chikanali mbewu ya chisokonezo. Ine sindikusamala kumene iyo ikuchokera ngati iyo ili kuchokera ku bungwe ngati iyo ikuchokera ku gwelo la nkhondo ngati iyo ikuchokera ku mphamvu za ndale chilichonse chomwe chili chosiyana ndi mawu a Mulungu ndicho mbewu ya chisokonezo. Pamene munthu ayima ndikuti iye ali mlaliki wa uthenga ndikumati masiku azozizwitsa anatha ndiyo mbewu ya chisokonezo. Pamene munthu ayima nanena kuti iye ali mtumiki mbusa wa mpingo wakwina kwake ndipo iye nkusamakhulupirira kuti Yesu Khristu ali yemweyo mukufotokoza kulikonse kupatula thupi logwirika yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse ndiyo mbewu ya chisokonezo. Pamene iye anena kuti zozizwisa ndi mbado wa atumwi zinatha ndiyo mbewu ya chisokonezo. Pamene iwo ati palibe chinthu chotero monga machiriso a uzimu ndiyo mbewu ya chisokonezo. Ndipo dziko lilodzaza ndi zimenezo izo zimaunjikana ndi kutsamwitsa tiri. Ife tikuzindikira kuti wofesa woyamba wa mbewu ya chisokonezo anatchedwa mdiyerekezi. Ndipo ife tikuziwa izo zinali mu Genesis 1. Zona ife tukupeza ndipo chapa mu mbuku la Mateyu mutu wa satini Yesu akucha chisokonezo chilichonse kwa mau ake ngati kukhala mdierekezi ndipo 1956 uyu chilichonse chimene chikufesa chisokonezo mosiyana ndi mau olembedwa a Mulungu kapena kuyika kutanthauzira kulikonse kwa nseri kwa iwo ndiyo mbewu ya chisokonezo. Mulungu sadzalemekeza icho, iye sangakhoze izo sizingasakanizikane, izo sizidzatero ndithudi, izo zili ngati mbewu ya mpiru, iyo singasakanizikane ndi china chilichonse, iwe sungakhoze kuyisakaniza iyo, iyo iyenera kuti ikhale chinthu chenicheni, mbewu ya chisokone. Tsopano ife tikupeza, pamene Mulungu anafesa mbewu yake mu munda wa Edeni, fetukupeza kuti iyo inabala abere. Koma pamene Satana anafesa mbewu yake ya chisokonezo, iyo inabala Kaini. Wina anabala mmozi wolungama, wina anabala mmozi wosalungama. Chifukwa kuti Eva anamvetsera kumawu a chisokonezo, osiyana ndi mawu a Mulungu, ndipo izo zinayambisa mpira wa tchimo kugubuduzika apo pomwe, ndipo wagubuduzika chiyambireni. Ndipo ife sikidzatha kuzichosa izo zonse mpaka angelo atabwera ndi kudzasiyanisa chinthucho ndipo Mulungu nawatenga wana ake kunka ku ufumu ndipo nasongole adzaotchedwa. Zindikirani nkhambi ziwirizo ngati ife tikanati tingokhala nayo nthawi yochuluka pa phunziro ili koma kungoti tigunde pa malo apamwamba kotero ife tikanakhoza kupita mu kupempherera odwala mu maminiti pang'ono otsatira. Zindikirani mbewu zawo zinakula limozi limodzimodzi basi monga Mulungu ananena chapa naponso mu mutu wa satini powerenga pathu usiku uno wa Mateyu. Zisiyeni izo zikulire limodzi. Tsopano Kaini anapita ku dziko la Nodi anakadzipezera yekha mkazi ndipo anamukwatira ndipo Abele anaphedwa ndipo Mulungu anautsa Seti kuti atenge malo ake ndipo mibado inayamba kumasuntha mopitirira pakati pa abwino ndi oyipa. Tsopano ife tikuzindikira iwo ankasonkhana mmodzi aliyense wa iwo nthawi ndi nthawi ndipo Mulungu anachita ku izo zinafika pa uthakati kwambiri mpaka Mulungu anachita kuziwononga izi. Koma izo posiliza zinatulukira mpaka zonse za mbewu zimenezo, mbewu ya chisokonezo ndi mbewu ya Mulungu zinatulutsa mitu yake yeni yeni. Ndipo izo zinadzathera mwa Yudasi Isikarioti ndi mwa Yesu Khristu. Pakuti iye anali mbewu ya Mulungu, iye anali chiyambi cha chilengerwe cha Mulungu, iye sanali chinthu chotsika kuposa Mulungu. Ndipo Yudasi Isikarioti anabadwa ali mwana wachitayiko. Anabwera kuchokera ku Gehena, anabwerera ku Gehena. Yesu Khristu anali mwana wa Mulungu, mawu a Mulungu atachita kuonetseredwa. Yudasi Isikarioti mu chisokonezo chake anali mbewu ya mdielekezi kubwera ku dziko ndipo kuti adzanyenge basi monga iye analili pachiyambi Kaini, abambo ake akalero. Yudasi anali kungosewera za mpingo. Yesu anali wodzipereka kweni kweni. Iye analibe kweni kweni chikhulupiriro. Iye sibwenza atamupereka Yesu. Koma inu mukuona iye anafesa mbewu ija ya chisokonezo. Iye ankaganiza kuti iye akanakhoza kupanga ubwanawe ndi dziko Mamoni. Ndiponso kukhala nawo ubwenzi ndi Yesu. Koma nthawi inali itatha kwambiri kuti iye achite chilichonse za izi. Pamene ora lotsiriza linafika, pamene iye anachita chinthu choyipa ichi, iye anawoloka nzera woleganitsa pakati pakupita kutsogolo ndi kubwerera mbuyo. Iye ankayenera kuti azipita patsogolo mu njira yomwe iye ankapita monga wonyenga. Iye anafesa mbewu ya chisokonezo, iye anayesa kuti apeze kukondedwa ndi mabungwe akulu amenewo a tsiku limenelo ndi Afarisi ndi Asaduki. Ndipo ankaganiza kuti akanadzipangira yekha gawo la ndalama ndipo nkukhala wotchuka pakati pa wanthu. Ngati izo sizimawapangisa anthu ambiri kufika mu chisokonezo chimenechi,
Kuyesa kuti apeze kukondedwa ndi wanthu. Tiyeni tipeze kukondedwa ndi Mulungu. Osati ndi munthu. Koma ndicho chimene Yuda sanachita. Pamene zisokonezo izi zinakula mwa iye. Ndipo ife tikudziwa kuti Yesu anali mawu. Yohani woyera wana anati pachiyambi panali mawu. Ndipo mawu anali ndi Mulungu. Ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi. Ndipo anakhala kuno pakati pathu. Ndiye mawu ndiwo mbewu. Ndiye mbewu inakhala mnofu. Ndipo inakhala pakati pathu. Ngati Yudasi anali mbewu ya mdani ndi chisokonezo, iyo nayonso inakhala mnofu. Ndipo inakhala pakati pathu mwa munthu wa Yudasi Iskariot. Iye analibe konse chenicheni, chikhulupiriro chenicheni. Iye anali nacho chimene iye ankaganiza kuti chinali chikhulupiriro. Chilipo chinthu chotero monga kukhala nacho chikhulupiriro ndi chikhulupiriro chodzipangisa kukhulupirira. Ndipo chikhulupiriro chenicheni cha Mulungu chidzakhulupirira mwa Mulungu. Ndipo Mulungu ndiye mawu. Icho sichidzawonjezera konse kanthu kwa iwo. Baibulo limatiwuza ife kuti ngati ife tiwonjezera mawu amodzi kapena kuchotsapo mawu amodzi, gawo lathu lidzachosedwa ku buku la moyo. Chivumbuluso 22:18, mutu wotsiriza wotseka. Muchiyambi choyamba, buku loyamba la Baibulo, Mulungu anawawuza iwo kuti asaswe mawu amodzi ilo. Mawu aliwonse ayenera kusungidwa, iwo ayenera kumakhala moyo mwa mawu amenewo. Yesu mkati mwa buku anabwera motsatira ndipo anadzanena izo mu mbado wake. Ndipo anati munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse omwe atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Ndipo mu mbado wotsekera wa chivumbuluso zinaloseredwa kwa ife kuti yense yemwe adadzachose mawu amodzi kuchokera mbuku kapena kuonjezera mawu amodzi kwa ilo, gawo lake lidzachoserwa kuchokera mbuku la moyo. Chotero apo sipangakhoze kukhala kanthu mwa mthunzi mawu a Mulungu weniweni wokha osakhudzidwa basi. Ndiwo wana amuna a Mulungu, wana akazi a Mulungu, omwe sali obadwa mwachifuniro cha munthu kapena mwakugwereza kwa dzanja kapena mtundu wina wa ubatizo, koma kubadwa mu mzimu wa Mulungu mwa mzimu woyera. Ndipo mawu akudzionetsera wokha kupyolera mwa iwo. Ndiyo mbewu yeni yeni ya Mulungu. Ndani amajowina mpingo ndipo amakhala wachi orthodox kwambiri mu kachikhulupiriro kapena china chake. Koma sindizo ayi, ndicho chisokonezo. Chilichonse chomwe chimasokonezana ndi mphamvu ya choonadi chenicheni cha mawu a Mulungu. Ndipo ife timadziwa bwanji feri kuti chabwino iwo, inu muli nawo ufulu woti muziwatanthauzira iwo. Ayi bwana, palibe munthu yemwe ali nawo ufulu kuti azitanthauzira mawu a Mulungu. Iye ali wodzitanthauzira yekha. Iye amalonjeza izo, ndiye iye amazichita izo, ndiko kutanthauzira kwake. Pamene iye analonjeza izo, ndiye iye amadzikwanirisa izo, ndiko kutanthauzira kwa iwo. Chilichonse chosiyana kwa mawu a Mulungu chili chisokonezo mwa mtheradi. Tsopano monga ine ndanena, Yudasi analibe chikhulupiriro chenicheni. Iye anali nacho chikhulupiriro chodzipangitsa kukhulupirira. Iye anali ndi chikhulupiriro chimene iye ankaganiza kuti uyo anali mwana wa Mulungu, koma iye sanali kudziwa kuti ameneyo anali mwana wa Mulungu. Iye sibwenza atachita izi. Ndipo munthu yemwe ati adzanyengelere pa mawu a Mulungu awa kukhala choonadi, iye ali nacho chikhulupiriro chodzipangisa kukhulupirira. Wantchito weniweni wa Mulungu adzakanirira pa mawu amenewo. Mausiku angapo apitawo, mtumiki wina wake wa ku Arizona wa ku sukulu ya ikulu yotchuka kuno mu mzinda uno anabwera kwa ine, ndipo anati ine ndikufuna ndikuwongoleni inu pa china chake. Ine ndinati, inu mukadzapeza mwayi. Ine ndinati, uwu ndi mwayi wabwino kwambiri umene ine ndikuwudziwa, bwerani kuno. Ndipo chotero iye anabwera uko. Iye anati, Bambo Branham, inu mukuyesa, ine ndikukhulupirira ndinu wodzipereka ndipo ndinu woona mtima. Koma inu mukuyesa kuti mulangize kwa dziko chiphunziso cha utumwi. Ndipo anati, mbado wa utumwi unathandia atumwi.
Ine ndinati, chinthu choyamba chimene ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu mbale wanga. Kodi inu, mumakhulupirira kuti mawu aliwonse a Mulungu ali odzozedwa? Iye anati, inde bwana ine ndithudi ndimatero. Ine ndinati, ndiye. Kodi inu mungandisonyeze ine mumawu pamene mbado wa utumwi unathera? Tsopano, inu mundisonyeze ine pamene izo zili, ine ndikhulupirira pali modzi nanu. Ndipo ine ndinati, mulembi wa utumwi, mmodzi yemwe anali nawo mafungulo a ku ufumu pa tsiku la Pentekoste, pamene mbado wa utumwi unayambitsidwa, iwo anati, amuna ndi abale, ife tingakhoze kuchita chiyani kuti tikhale opulumutsidwa? Iye anati, lapani mmodzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa wana anu, ndi kwa iwomwe ali kutali komwe, ngakhale ochuluka monga amene Ambuye Mulungu wathu ati adzawayitane. Tsopano, mawu anga khoze bwanji kudzitsutsa okha? Bambo yanati, ine ndazizidwa kwambiri usiku uno. Ine ndinati, ine ndikuganiza choncho inenso. Mwaona?
Tsopano, inu mundiwuze ine, kodi Mulungu akuyitanabe? Ngati Mulungu akuyitanabe, ndiye mbado wa utumwi ukadalipobe?
Ndithudi, wochuluka monga amene Ambuye Mulungu wathu ati adzawayitane. Adzawayitane konse, onse omwe ati adzawayitane. Wochuluka monga amene Iye ati adzawayitane, iwo uzidzakhalabe mbado wa atumwi. Pakuti Yesu Khristu ali yemwe, dzulo, lero, ndi kwa nthawi zonse. Tsopano ife tikupeza lero kuti chisokonezo ichi chafesedwa kupyola mu mbado uliwonse. Ngati ukanakhala kotheka kuti ndizitenge izo mmaminiti wena 10 kapena 15, ine ndikanachita izo, koma iwe sungakhoze kutsika kupyola mu mimbado ife tili tonse. Ambira ife timaliwerenga Baibulo. Ndipo tsopano, monga pamene Yesu anabwera, ndipo Iye anapeza chisokonezo chimenecho chosiyana. Iye anali mawu ataonetseredwa. Iye anali kudandauzira kwa Mulungu kwa mawu, chifukwa Iye anati, fufuzani malemba, pakuti mwa iwo inu mumaganiza kuti muli nawo mboyo wa muyaya, ndipo iwo ndiwo omwe akuchitira umboni za inu. Ndi inu pamenepo Iye anali kutandauzira kwa mawu. Ndipo mwana wa mwamuna ndi wamkazi aliyense wa Mulungu wobadwa kachiwiri wa mbado uno ali kutanthauzira kwa mawu. Ndinu akalata olembedwa, owerengedwa ndi wanthu wonse. Inde, sindikirani, Iye anati, mwachabe iwo ali kundipembeza ine kuphunzitsa chisokonezo mwachiphunzitso. Mwachabe iwo ali kundipembedza ine kuphunzitsa mwachiphunzitso chisokonezo. Chiphunzitso cha munthu, tizikhulupiriro ta wanthu. Kuphunzitsa izo kuti ndi mawu a Mulungu, komwe izo zilibe kanthu kochita nawo mawu a Mulungu. Penyani, mbado uliwonse umabala zokolola zoterozo. Mbado uliwonse wachita ichi. Ndipo wathuwu ulibe chowiringula. Ife tilinacho chinthu chomwecho, ndipo mbado waukulupo wa iyo kuposa mibado ina yonse kuyika pali mmodzi. Pakuti awa ndipo mathelo ambiri ya dziko. Ichi ndi chisokonezo chachikulu chimene chinayamba chakhalapo pa dziko lapansi, chili pa nkhope ya dziko lapansi lero. Chisokonezo mu mibado inayo chimawakoka iwo kuwachotsa kuchoonadi ndi Mulungu wa moyo kupita ku mafano. Lero Yesu anali mu Mateyu 24:24 kuti izo zikanati zidzakhale zoyandikana kwambiri, mpaka izo zikanati zidzanyenge osankhidwa omwe ngati izo zikanakhala zotheka. Kunena za chisokonezo, ndi chokanika kwambiri. Satana ali pakati pa wanthu, ndipo basi monga waza Mulungu wotero, dokotala waza uzimu wotero, angakhoze kuphunzitsa mawu amenewo pafupifupi mwangwiro. Yesu ananena chomwecho, koma mungompenya Iye, adzakhala ali pena pake nati, chabwino tsopano, izo sizinali za izi. Oh, inde izo zili nazonso. Onani, chifukwa Mulungu anati izo zinali.
penyani chomwe izo zinachita zisokonezo zomwe zinabweresa mkwiyo wa Mulungu pa masiku a Noa pamene Mulungu anatumiza uko mneneri wake ndipo anakalalikira monga moto wa Malawi kuitanira kulapa kwa wanthu ndipo chisokonezo china mizidwa ndiye kodi Satana anachita chiyani anabwera kuseli kumene mwa Hamu ndipo anayamba kuchifesa icho kachiwiri ndiko kulondola chimodzimodzi motsatira kunabwera Mose mneneri wamkulu kuti akawabweretse wana Israeli uko kuchokera muchipululu chiyani chinachitika Mose mneneri wamkulu wa Mulungu akuwabweretsera iwo chonadi mwamtheradi chonadi chotsimikiziridwa iye anali atakomana naye Mulungu Mulungu anatsimikizira kuti iye anali atakomana naye iye ndipo momwe wanthu aja mbuyo umo ansembe wacho ndipo iwo anali nazo zipembezo zawo mipungu yawo miyambo yawo ndi chilichonse koma Mose anayima monga chitsimikiziro cha kutanthauzira kwa mawu musati muyiwale zimenezi Mose anali kutanthauzira kwa Mulungu kwa lonjezo lake iye anati iye akanati adzachita zimenezi iye anali kutanthauzira kwa Mulungu mpiyani chinachitika mpingo unango yamba kutuluka mu Igupto pa mapazi ake masiku pang'ono ndipo mpiyani chinachitika Satana anabwera motsatira ndi chisokonezo chake mwa munthu Kaini wachiwiri yemwe anali Balaamu ndipo iye anafesa chisokonezo pakati pa iwo feri kuziwa izo nzolondola kuti Balaamu chiphunziso cha Balaamu chori ndife tonse wofanana ife timatumikira Mulungu yemweyo amene inu mukuchita mwachikhazikitso iye anali kulondola kwa iye anapereka nsembe yomwe Mulungu anapereka nkhosa zisanu ndi ziwiri ng'ombe zisanu ndi ziwiri pa maguwa asanu ndi awiri ndipo ankapembera kwa Mulungu yemweyo basi mwangwiro monga Mose ankachitira uko muchipululu chimodzimodzi basi koma iwo sanali ofanana kuonetseratu mwa mthunzi kwa ife chomwe chikanati chidzachitike apo panali kachiwiri Kaini akuonetseredwa mu umunthu wa Balaamu ndipo apo panali Mulungu akuonetseredwa mu umunthu wa Mose kutanthauzira mawu ake kupyolera mwa munthu kudzipanga iye yekha kudziwidwa lonjezo lake kupyolera mwa munthu ndipo chisokonezo chinakwera mmwamba chotero izo zinachitikanso mu nthawi ya Yudasi ndipo iye anabwera ndi chisokonezo chake ndipo kumbukirani tchimo ili limene anthu amenewo ankakhulupirira kuti ndife tonse ofanana ife timapembedza Mulungu yemweyo ife tonse tidzakhala ampingo omwewo ife tiyenera kukhala wanthu ofanana tchimo limenelo sinakhululukidwe konse kwa Israeli Yesu anati iye mwini iwonse ali akufa iwo anawonongeka onse kupatula atatu a iwo ndipo awo anali iwo amene anagwiri tsitsabe ndipo ankakhulupirira lonje pamene ofoka ankati ife singakhoze kulitenga dzikolo ndipo izo zatikulira kwambiri ife ndi zina zote Kalebu ndi Yoswa anatontholesa anthuwo ndipo anati ndife oposa nkukhoza kuti tikalitenge iwo chifukwa Mulungu analonjeza izo kwa ife ine sindikusamala chomwe kutsutsa kokuli ndipo ife tikhoza kumalalikirabe machitiswa uzimu ndi ubatizo wa mzimu woyera ndipo kumakhalabe nayo mphamvu ya Mulungu kuti itilekanitse ife kuchoka ku zinthu za mdziko Mulungu ananena chomwecho mbado wa utumwi sunathe konse ndipo iwo sudzatha konse iwo ukupitirirabe kotero ife tikumupeza wofesa wakale yemweyo wachisokonezo ndipo kumbukirani tchimo limenelo silinakhululukidwe konse tsopano mbale ngati ilo silinakhululukidwe konse pamenepo nangabwanji tsopano pamene mbewu yeniyeni ya mibado yonse ikubwera palimodzi zindikirani chinthu chachikulu ichi chimene Balaamu anachita icho chinapitirira pitirira ndipo potsiriza chinathera mukudza kwa Yudasi Iskarioti ndi Yesu Kodi chinali chiyani icho? Yudasi ndi Yesu anali chimodzimodzi basi choyimira cha Kaini ndi Abele. Pakuti monga Yudasi anali wachipembedzo, choleronso Kaini anali wachipembedzo. Kaini anamanga guwa, iye anapanga nsembe, iye ankapembedza Mulungu. Iye anali wodzipereka basi mu izo monga winayo analili. Koma inu mukuona, iye analibe vumbulutso la chomwe mau anali. Iye ankaganiza kuti anali Adamu ndi Eva omwe anadya maapulo wena kapena chipaso china. Ndipo Kaini, Abele mwa vumbulutso anadziwa kuti izo zinali zolakwika. Iwe anali magazi omwe anawatulutsa iwo, ndipo iye anapereka mwana wankhosa, ndipo Mulungu anachitira umboni nsembe yake kuti inali yolondola. Ndiye iye anachita nsanje ndipo anayesa kumupha mʼbale wake. Ndipo pamene iye anamupha mʼbale wake pa guwa lomwelo limene nsembe yake inaferapo, mwana wankhosa anafera pa guwa. Momwemonso anachita Yudasi Isikarioti kumupereka Yesu Khristu pa guwa la Mulungu. Ndipo anamupha iye monga momwe Kaini anamuphera Abele, chifukwa Kaini anali mbewu ya chisokonezo. Ndipo momwemonso anali Balaamu, mneneri wa ganyu, munthu yemwe akanayenera kuti azidziwa bwino. Ndipo Mulungu anamuchenjeza iye kupyolera mu zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo angakhale bulu kuyankhula mu malilime osadziwika. Ndipo komabe iye anapitirira patsogolobe chimodzimodzi basi. Iye anabadwa kuti adzakhalewo wofesa wachisokonezo. Ndipo ngati Yesu ananenera tu mbado uno kuti udzathera mu chisokonezo chachikulu chimene chinayamba chakhalapo, mbado wa Laodikaya wofunda umene wamuyika iye kunja kwa mpingo, kodi izo zingakhoze bwanji kukhala china chilichonse kupatula chisokonezo chimenecho? Ndithudi izo zili, izo zikuthera mu mbado umenewo. Ndipo awa anali Kaini ndi Abele kachiwiri pa Kalvari. Tsopano zindikirani, monga nthawi zonse, mwansanga pamene Yesu anachoka anapita kumwamba, mzimu woyera unatumizidwa kunonso. Imeneyo inali mbewu wopereka moyo kwa mawu, monga ife tinayankhulira usiku wathu. Ndi mmodzi yemwe amafulumizitsa mawu. Kufulumizitsa kumatanthauza kubweretsa kumoyo. Mzimu woyera weniweni umangobweretsa kumoyo mawu chomwe iwo uli. Iwo sungati ubwelese kachikhulupiriro kumoyo. Iwo sungakhoze chifukwa iwo suli kena ka kachikhulupiriro. Iwo ndiwo moyo wa mawu a Mulungu, pakuti iwo ndiwo Mulungu. Mwaona? Ndipo iwo umafulumizitsa thupi limenelo. Tsopano zindikirani monga iwo anachitira. Ndiye monga Bible linanena, ndipo Yohane ankayankhula kwa ana ake, ndipo anati, wana ang'ono, inu mwamvapo za wotsutsa Khristu, yemwe anali woti adzabwele mu dziko. Anati yemwe ali kale mu dziko. Ndipo iye akugwira ntchito mwa wana akusamvera. Tsopano izo zinali kutalika pafupi zaka 30 kuti achitika kudza kwa mzimu woyera. Ife tikupeza pamene mzimu woyera unabwera, mbewu yeniyeni wopereka moyo weniweni kwa mbewu, ndiye apa pakubwera chisokonezo chimenecho mkati kachiwiri. Ndipo zindikirani mopitirira icho chinapita. Icho chinali mawu weniweni anali atatsimikiziridwa. Aneneri akale waja anali atatsimikizira mawu a Mulungu kuti ali choonadi pamene iwo anali kupita mmusi. Ngati aliyense anayamba wawerengapo bungwe la Niseya kapena lisanakhalepo bungwe la Niseya masiku 10 ndi asanu aja ndale za magazi, pamene gulu lija la Aroma uko linkafuna kuti libweretsemo ndi kupanga chipembezo kuchokera mu mpingo umenewo, aneneri anabwera mkati atavekedwa mu zikopa za nkhosa akudya therere. Ndipo anayima nawo mawu amenewo. Koma kodi izo zinachita chiyani? Izo zinkayenera kuti zikhale monga Kaini, izo zinkayenera kuti zikhale monga Abele, wina ankayenera kuti afe. Ndithudi izo zinatero. Ndipo mawu anataya chikoka chake pakati pa wanthu, ndipo iwo onse anawakana mawu owona, ndipo anatengera mkati miyambo ya chisokonezo cha mpingo oyambirira wa Katolika. iwanaonjezerapo papa, iwanaonjezerapo bishop, iwanaonjezerapo ichicho chinzake, iwanalicho satanthauzo lenileni la Petro ndi la Maria ndi onse iwo, ndipo iwanapanga mafano ndipo sanapange kanthu, koma basi mwambo wachikunja wa zotchedwa chipembezo cha Chikhristu. Chinali chiyani icho? Mbewu ya chisokonezo ndi kupanga bungwe. Kupanga bungwe kwa nthawi yoyamba pa dziko lapansi, mpingo. Kodi chinali chiyani icho? Mbewu ija ya chisokonezo yomwe inayamba kufesedwa, china chake kuonjezeredwapo, kuchotsedwapo. Ndani anayamba wamvapo mu Baibulo za kusadya nyama pa lachisanu? Ndani anayamba wamvapo mu Baibulo za chilichonse chakukonkha mmalo mwakubatiza kumizi? Ndani anayamba wamvapo za zinthu zimenezo tikuoneni Maria kapena china chake? Ndani anayamba wamvapo za zofunda za mimba izi za achiprotestanti awa na zonse? Mpoto sungakhoze kuchake tulo noninoni kulondola basi kulakwira kwa chaching'ono ndi kulakwira kwa chonsecho. Ndani anayamba wamvapo za Mulungu kuti amachita nawo amubungwe? Ndisonyezeni ine nthawi imodzi yomwe mmodzi anayamba wapanga bungwe ndipo nayamba wakhala moyo konse, iwo amafa mwensanga ndipo iwo samauka konse kachiwiri. Ndi nthawi yoti china chake chichitike. Ndi nthawi yoti Mulungu asunthe. Izo zimapha chikoka pakati pa wanthu. Chinthu chomwecho chakhala chikuchitidwa lero. Iwo akumapha chikoka amati kulijala oyela odzikubuduza palibe kalikonse kwa iwo. Ndipo bwanji? Ndi chisokonezo. Imana lina mau maso ndi maso, ndipo muone chimene iwo ali. Muone ngati Mulungu amatanthauzira mau ake omwe. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kuti autse wana kwa Abraham. Amen. Mawu anali atatsimikiziridwa kale bwinobwino ndi iwo Akhristu oyambirira, momwe Mulungu anawapulumutsira iwo kwa chilichonse ndi matenda, ndipo iwo anali nawo aneneri, ndipo iwo ankayankhula mu malilime kutanthauzira, ndipo ankapereka mauthenga omwe atsimikiziridwa kuti ali chimozimozi chona ali nthawi iliyonse. Koma pamaso pa awo onse mawu otsimikiziridwa, anthu anawavotera iwo mowakana, ndipo anavotera chipembedzo. Ndiye mayi wa mabungwe onse. Zonsezo zili zokhwima kwathunthu tsopano. Iwo anayamba kubala mbewu kachiwiri, iyo inatha kufa, koma iyo inadzaphuka kachiwiri mu masiku a Lutera, monga ife tikudziwa kuchokera ku uthenga wapitawo kuno mmawa wa pakadzusa. Iyo inaphukira mu tsiku la Lutera. Tsopano kodi iwo anachita chiyani? Mwansanga adafa munthu wopambana uja, iwo anapanga bungwe. Iyo inaphukira ndipo kachiwiri mu masiku a John Wesley, pamene achiyankhulikani yawo ndi zitetezero zawo zamuyaya zonse ndi chilichonse zinali zitayimanga iyo kufika pamalo omwe pafupifupi zakonsekonse. Ndipo nchiyani chinachitika? Mulungu anadzusa munthu wotchedwa John Wesley, ndipo anapha chinthu chonsecho. Ndipo mwansanga pamene iye anafa, iyeyo ndi Asbury ndiwo, nchiyani chinachitika? Iwo anapanga bungwe, ndipo tsopano inu muli ndi mitundu yonse ya chimethodist. Ndipo tsatira panaza mmodzi kapena wena, Alexander Campbell, John Smith, ndika ya chiyaninso. Potsiriza panafalikira Pentecost kubwera kuchokera ku zonse za izi. Chinachitika ndi chiyani ndi iwo anathamanga bwino? Ndithu nchiyani chinakulepheretsani? Inu munapita mbuyo momwe mumatope momwe inu munachokera, munapita mbuyo muve womwewo, mumapita mbuyo ku chisokonezo ndi ukapanga mabungwe. Inu munachita kumanyengelera pa mawu, ndipo nthawi iliyonse Mulungu akatumiza china chake chatsopano, inu simunkakhoza kuchilandira ichi. Ndipo kulondola chisokonezo kachiwiri, ndipo zindikirani monga ine ndinanena tsiku lina kulipo yamba tideya pang'ono tomwe tinatuluka kuchokera ku muzuwu, amabwera mmwamba mpaka mu masamba, ndipo kukwera mpaka mu ngayaye, ndiye mkubwerera kulowa mu mphesi kachiwiri, ndipo amatuluka mankhusa ang'ono awo atirigu pafupifupi, amaoneka ngati mbewu iyo yomwe. Ndipo ife tinkaganiza kuti iwo anali, koma pamene inu mutsegula iwo mulibemo njele mmenemo mkomwe, ndichothandizira chokha kuti mbewu ikulire namo. Ndipo iwo amafa nawonso, ndipo moyo umatuluka kumene mwa iwo, ndipo umapita mu njele. zinigirani zomwe iwo amaita mipingo yomwe inafesa feri kuzipeza lero kuti yomwe imaita mipingo yatui ngakhale kwa apentekoste yathu ife tinatulukamo ife sitikanakhoza kukhutisidwa ife tinachita kupanga magulu athu athu chilichonse chinatulukamo ife timayenera tikhale ndichi ife timayenera kuti tikhale ndichi ife timayenera kuti tikhale ndi gulu lina ndipo munthuyu anadzuka anati iye akubwera pa mtambo woyera wina nkuti aa iye akubwera pa kavalo woyera chabwino ife tipanga magulu awiri mukuona ndi chiyanicho kufetsa kwa chisokonezo pamene iye akubwera chilichonse chomwe icho chili iye adzatanthauzira mawu ake omwe pamene iye abwera tiyeni tiyembekezere mpaka nthawi imeneyo gwirani kuyankhula za zimenezo iwe sumapeza ngakhale uthenga wa tsikuli nthawi zonse kuloza kuzomwe mulungu adadzachite kapena zomwe iye wazichita ndikumanyalanyaza zomwe iye akuzichita ndi momwe ife tikupezera zisokonezo mkati mwa izi tsopano ife tikuzindikira kuti lero mipingo yathu yonse ya mipingo yathu yafesa kumphepo ndipo iyo ikukolola kamvuluvulu ife sitikukhala nayo misonkhano ya pembelo ife sitikukhala nayo misonkhano yomwe ife tinkakhala nayo chakuta ndi chiyani ife talekerera zigwiriro pa chilichonse yang'anani ngakhale kwa mipingo ya pentekoste yathu akukhala odzaza ndi akaza tsitsi lodula izo sizinali zololedwa poyamba nkhope zopakidwa utoto atavala zopaka mzikhadabo mitundu yonse ya zinthu kumupeza mwamuna kunja kuno ali ngati makoswe ndi zina zotero okwatira katatu kapena kanayi ndipo madikoni ndi chisokanezo bwanji ndi uve kodi iwo amachita motani mulungu sakanakhoza kukhala nazo izo mu mpingo wake iwo ayenera kupita ku bungwe kuti akalowe muizi wina wake akuopa kuti anene china chake cha izo chifukwa iwo akankhidwira kunja kwa bungwelo mulungu tipatseni ife amuna omwe sali olumikizidwa ndi kalikonse koma mulungu ndi mawu ake omwe adanene choonadi za izo ndizochi mmozimozi zomwe ife tikusowa kodi ife tachita chiyani tafesa chisokonezo ife tafesa kumphepo ndipo tsopano ife tikukolola kamvuluvulu zindikirani kuti iwo tsopano akusonkhanitsidwa palimodzi kuti akaotchedwe kodi inu munazindikira yesu anati poyamba msonkhanitsireni iye palimodzi mangeni mtolo iye ndiyeno muike mitolo yonse mu mulu umodzi ndipo ine ndidzamuotcha iye pali mtolo waung'ono otchedwa methodist baptist chipresbateria chilutera yonse akusonkhana palimodzi mu bungwe la mipingo ya mdziko ndi chiyani chimenecho msonkhanitseni kaye iye poyamba haleluya kodi inu munazindikira iye akusonkhanisa na nsongole poyamba kumuchosa iye kuchokera kwa tirigu kuzilekanitsa izo msonkhanitseni kaye iye palimodzi ndi kukamuotcha iye yonse ali oti aotchedwa ndi ziweruzo za mulungu chifukwa chofesa chisokonezo pakati pa wanthu zinthu zomwe iwo kukhala nawo maonekedwe awu mulungu ndi kumakana mphamvu yake kuwakana mawu kungoti agwirise miyambo ina ya zipembedzo ya ndakatulo zina zomwe wina wake anabayira mkatimo kuyesa kuziyika mu mawu a mulungu izo sizigwira ntchito ndi chisokonezo ine ndikukuwa lero monga izo zinali mneneri wamkulu wa nthawi yakale Amos pamene iye anabwera pansi mu mzinda umenewo anati ine sindine mneneri kapena mwana wa mneneri koma ngati mkango ubangula ndani sangakhoze kuopa iye anati pamene mulungu ayankhula ndani sangakhoze iye ananeneratu chiweruzo pa mbado umenewo anati mulungu yemweyo amene inu mukuti mukumutumikira adzakuwonongani inu muziyike izi izo zili pa tepe ndipo inu mukumbukire mulungu yemweyo amene anthu awa tsopano omwe akusonkhanisa kukolola konse kwa kukuluku kwa bungwe la mipingo ya mdziko ndipo inu mudzasowa kuti mupite muzo inu simungakhoze kukhala kunja kwa izo inu mwina mutulukamo mwanokha mu izo kapena inu mupita mkati mwa izo sipakhala malo apakati ndicho chidzakhala chilemba cha chirombo palibe munthu angakhoze kugula kapena kugulisa kupatula iye yemwe ali nacho chilemba kapena ali nacho chisokonezo tsopano khalani kunja kwa izo tukani mu izo zithaweni izo khalani kutali kwa izo mulungu yemwe amati iwo akumutumikira adzawaononga iwo mulungu wamkulu wa chikondi yemwe sangali anati chabwino yesu anapemphera kuti ife tonse tiyenera kukhala amodzi ndiye iye ananenanso inu mungayendere bwanji limodzi awiri kuyenda limodzi kupatula iwo atagwiriza iye anati amodzi monga iye ndi atate ali amodzi ndipo atate anali mawu ndipo iye anali mawu atachita kuonetseredwa iye anali mmodzi ndi atate chifukwa iye anali kuonetseredwa kwa mawu olonjezedwa a mulungu ndipo choteranso izo zili lero kapena tsiku lina lililonse inde bwana mulungu ali mmodzi iye akufuna ife kuti tikhale amodzi awa angakhoze bwanji kuti akhale amodzi mmodzi uyu amakana kubadwa mwana mwali ndipo uyu satero amakana machiriso auzimu ndipo uyo onse iwo ali muuve wonga chonchi ena iwo samakhulupirira mkomwe mwa mulungu amakhulupirira kuti iye anali mwana wa mulungu kukhulupirira kuti iye anali mwana wa yosefe wotchedwa mwana wa mulungu ndithudi abale mwa mapasa achilutera achizwingiri amakhulupirira zimenezo kuti iye anali mwamtherati munthu wabwino basi asayansi ya chikhrisitu anati iye anali mneneri munthu wambachabe iye sanali wa umulungu bwanji ngati iye sanali wa umulungu iye anali wonyenga wamkulu kwambiri amene dziko linayamba lakhalapo naye iye anali mulungu kapena iye sanali kanthu iye anali wa umulungu iye anali umulungu mwini wake anapangidwa thupi pakati pathu mu munthu wa mwana wa mulungu ndithudi ndicho chimene iye anali tsopano ife tikuona chisokonezo chabwera mkati ife tikudziwa kuti icho chili pano palibe munthu angakhoze kukana izi oh mayi ingozindikirani iye adzaliononga gulu lija lomwe limadzitcha kuti iwo akutumikira mulungu inu mungomaziyang'ana iye mulungu anadzala mbewu yake ine ndikutseka chifukwa ndi nthawi yoti tiyambe mzere wapemphera mulungu anadzala mbewu yake ndipo mbewu yake ndiyo khrisitu ine ndidzalalikira pa zimenezo musiku ngapo pamene mulungu analinga kuti ayikepo dzina lake ambuye akalola mwina mwake pa umodzi wa kadzusa pamene ine nditi ndidzakhale ndi nthawi pang'ono yowonjezerapo lenyani iye ali njira yokhayo yothawira iye ali yekhayo wolemekezeka woona iye ali yekhayo mulungu woona palibe wina wakenso pambali pa iye ine ndine mulungu ndipo mulungu ndekha iye anatero yesu anati ili ndilo lamulo mverani inu o israeli ine ndine ambuye mulungu wanu mulungu mmodzi yekha ine ndine iye chifukwa chiyani inu mukufunafuna wina wina adzadza ine ndinabwera mu dzina la atate wanga ndipo inu simunandilandire ine ayi koma wina adzabwera mu dzina lake lake ndipo iyeyo inu mudzamulandira ndipo iwo anazichita izo kunaseya kodi ndinu mkhristu ndine wa baptist kodi ndinu mkhristu ndine wa pentekosti kodi ndinu mkhristu ndine wa methodist dzina lina koma pamene zifika ku dzina ilo la yesu khristu iwo amangoyenda kupita kutali kwa ilo monga iwo angathere iwo samafuna kanthu kochita nalo ili pakuti iye ndiye mawu ndipo mawu amadzifotokoza wokha zindikirani njira yokha yothawira iye ndiye rozi la sharoni baibulo linati iye anati mtindo uliwonse mu baibulo wa mulungu uli wa yesu khristu iye anali alfa omega tiyambi ndi mapeto iye yemwe anali yemwe alipo ndipo adzaza mudzu ndi mphukira wa davide zonse mudzu ndi mphukira ya davide nyenyezi ya mmawa rozi la sharoni kakombo wa mchigwa alfa omega atate mwana mzimu woyera zonse mwa yesu khristu iye anali chionetsero cha thunthu cha yehova mulungu atapangidwa thupi kuti akhale pakati pathu ndizo chimodzimodzi zomwe iye ana iye anali rozi la sharoni kodi iwo ankachita nalo chiyani rozi la sharoni iwo ankalifinya ilo ankalisinja ilo kuti apeze mafuta onunkhira kuchokera mwa iye rozi lokongola limayenera kuti lifinyidwe kuti upeze mafuta onunkhira kuchokera mu rozilo ndipo umenewo unali moyo wokongola panali pasanakhale moyo wonga iwo koma iwo unkayenera kuti ufinyidwe utulukemo pakavu Onani yuana denga ku kuzosa kwa Rose la Sharoni ndipo anakuika iko pa Aaron. Iyanka inela kuti akhale atatsotsedwa nalo ilo kuti apite mkati pa masopa ambuye mumalo opatulika. Muchopimba chopatulika iyanka inela kuti adzozedwe ndi Rose la Sharon. Kuti apite mkati kukakonkha mpando wachifundo chaka chilichonse ndipo kudzosa kumeneko kumayenera kuti kukhale pa iye kungolonunkhira mokoma kwa ambuye. Atanyamula magazi mwana wa nkhosa patsogolo pake ndiponso kukhala atakonkhedwa ndi mwana wa nkhosa. Zigwinjiri ndi mabelu zitazungulira zovala zake iye ankachita kumayenda mayendedwe ena akuimba woyera 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 kwa ambuye. Zindikirani iye ali Rose la Sharon limenelo fungo lonungira mokoma lija kudzoza pa anthu ake. Inu simungakhoze kubwera pamaso pa ine ndi kachikhulupiriro kalikonse chinthu china chilichonse koma mutadzozedwa nalo Rose la Sharon limenelo. Mau iye ndiponso ali kakombo wakuchigwa. Tsopano kodi inu mungamupeze bwanji opiyamu? Inu mumapeza opiyamu pamene inu mutenga kakombo ndi kumufinya iye. Inu mumapeza opiyamu. Madokotala amamugwirisa iye ntchito mu malaboratori awo. Mukamutenga munthu yemwe ali wamanjenje ndi wokhumudisidwa kapena mkazi iye akumvelera ngati kuti apenga, iye akuyenda pansi ndipo akukuwa, iye akulira kwambiri. Adokotala amatenga pang'ono a opiyamu wa kakombo wawo ndi kumukankhira iye mu mkono mwake kapena msempha pena pake kapena lake ndipo izo zimatonthola. Iye amakwanira paliponse mwakanthawi koma mwansanga basi pamene opiyamu ameneyo athamo apa iwo amabwera kachiwiri moyipa kuposa momwe iwo anali. Koma ine ndikuwuzani inu anzanga ndi chochoyimira kokha cha opiyamu weniweni wochokera ku kakombo wa mchigwa yemwe ine ndikumudziwa. Iye ndiye kakombo wa mchigwa. Iye anafinyidwa pa Calvary. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu ndi mikwingwirima yake ife tinachiritsidwa. Mmenemo kufinya uko kwa mumaluwa iye analiduwa. Iye analiduwa lalikulu kwambiri limene linayamba lakulapa. Anali kakombo wa mchigwa uyu ndi Rose lalikulu ili la Sharon. Tsopano iye ali wopachikidwa usiku uno kutamulidwa pakati pa miyamba ndi dziko lapansi. Ine ndikukhulupirira iye anali nthawi imeneyo kani kuti achose tchimo la mdziko ndi kudzabweretsanso machiriso kwa dziko. Ndipo Bible linanena kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Mzanga, pamene Mulungu anamuuza Mose mchipululu chomwe chinalicho choyimira cha iye kuti anyamule njoka ya mkuwa. Ndipo mkuwa umayimira tchimo litaweruzidwa. Njoka imayimira njoka ya mkuwa imayimira tchimo loweruzidwa kale. Monga mkuwa uli chiweruzo cha Mulungu, monga guwa la mkuwa pomwe nsembe inali kuyikidwa. Ndiponso Eliya anayangʼana mmwamba ndipo iye anati mumlengalenga munali monga mkuwa. Chiweruzo cha Mulungu pafuko losakhulupirira limene linali litabwelera mʼmbuyo kuchoka kwa Mulungu. Mkuwa umayimira chiweruzo, chiweruzo cha Mulungu. Ndipo njoka inkayimira tchimo loweruzidwa kale. Ndipo Yesu anali njoka imeneyo atapangidwa tchimo chifukwa cha ife. Ndipo anatenga ziweruzo za Mulungu pa iye. Iye anavulazidwa chifukwa cha zolakwa zathu, kutunduzidwa chifukwa cha kusaweruzika kwathu. Chilango cha mtendere wathu pa iye ndipo ndi mikwingwirima yake ife tili wochiritsidwa. O Mulungu ali ndi mosungira mwake ndipo modzaza ndi opiyamu usiku uno kwa inu. Mzanga wa Chikhristu, inu mukudwala ndi kusautsika. O ndinu wotopa ndi zovuta kwambiri basi kwa inu. Inu simungakhoze kupirira nazo izo motalika kwambiri. Inu mupita mosochera mu tsiku la makono ili limene ife tikukhalamo. Kodi inu munamvetsera posachedwa pa Lifeline usiku uno zijazi zimene iwo ananena kuti Russia akuti mu 55 kuti iwo mwantheradi adzatenga ulamuliro wa thundu wa dziko lonse. Izo zisanati zichitike mkwatulo uyenera kuti ubwere. Kotero izo zili pafupi motani mzanga? Izo zili pomwe pano pafupi tsopano koyandikira. Kodi inu simumufunafuna iye usiku uno ndi mtima wanu wonse? Iye ndiye kakombo wa mchigwa ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Iye ali pano usiku uno kuti adzinyamulire yekha mmwamba pakati pa anthu ake. Basi monga Mose anakwezera mmwamba chizindikiro cha tchimo loweruzidwa ndipo osati tchimo lokha koma matenda Kumbukirani, Yesu anati, monga Mose ananyamulira mmwamba njoka ya mkuwa. Chomwe chonso mwana wa muntu, aene lakuti anyamulidwire mmwamba. Kodi Mose, anainyamulira chiyani mmwamba iyo. Chifuwa cha chimo, kusakulupirira, ndi chifuwa cha matenda. Yesu anakwezedwe la mmwamba, ndiponso chifuwa cha chimo, matenda, ndi kusakulupirira. Iye analiti ndi chomwecho. Tsopano usiku uno, mumasiku, pamene ife tili nacho chisokonezo chachikulu ichi. Yesu Khristu analonjeza mu Luka kuti mumasiku a kusanali kudza kwa Ambuye, zikanati zidzakhale monga izo zinali mumasiku a Sodom. Ndi pamene mwana wa munthu ati azidza ziulula yekha, monga mwana wa munthu anadziulula iye mwini kwa Abrahamu mkuyo umu. Elohi. Mulungu anapangidwa thupi pakati pa anthu, ndipo anakakhala kumeneko ndi Abrahamu, ndipo anamusonyeza iye, anamuuza iye zomwe Sara anali akuganiza akakhala kumbuyo kwake mu hema yemwe iye anali asanaonepo. Anamuuza iye chimene iye, ndipo anamutcha dzina lake Sara. Abrahamu osali lake, osali dzina lake Abrahamu lomwe iye anayamba nalo, koma Abrahamu. O sadi Sarai, S-A-R-A-I, koma S-A-R-A, alikuti nkazi wako Sara. Anali iye alimuhema kumbuyo kwanu. Anali ine, dita kutezela iwe malinga na ndindawi ya mwono. Ngo iya nasega, iya nati, njifuka jani iya nasega. Sopano Yesu anati, tisane ambe kumene chisokonezo chachikulu ichi, zisonga nisidwa ndi kuotchedwa, kuti mwana wa munthu adzadziulule iye mwini muchikhalidwe chomwecho monga iye anachitira pa nthawiyo. Ndipo ndicho ndichiyanicho, ndipo kumunyamulira mmwamba mwatsopano, pamaso panu, kuti Yesu Khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu ndiye kwa pemphero. Mulungu wokondedwa, ife timakukondani inu, mawu anu ali kwambiri, chakudya kwambiri kwa ife Ambuye. Ife timango wakonda iwo, ife timakhala moyo ndi iwo Ambuye. Izo zikuoneka kuti motengera mu mwathu, timumakhala mokhuta konse. Ife timangokonda kukhala pa gome lanu, mozungulira mawu anu ndi kumva kukoma madaliso. Ambuye pamene ife tibwera palimodzi monga chonchi, abale ndi alongo, amene agulidwa ndi magazi a mwana wa Mulungu. Amene ali ogulidwa ndi magazi wa. Ndipo ife tikubwera pano usiku uno Ambuye, ife tawapereka mausiku awa kwa kupempherera odwala. Ndipo malingana ndi malemba, inu munanena kuti ndi mikwingwirima ife tinachiritsidwa. Izo sizili zofunikira kuti upemphere ndi kuvomereza kokha machimo athu. Chifukwa ndi mikwingwima yanu, ife tina tensi ya gale chiritsi. Oh, ndi tsiku bwanji la chipulumutso. Ndi lonjezo bwanji lopangidwa ndi Emmanuel. Kuti izo ndi thudi ndi choonadi. Inu munalika nthawi pang'ono, ndipo dziko silindionanso ine. Koma inu mudzandiona ine, pakuti ine, pronoun ya umwini ya ine. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mkati mwa inu mpaka kumathero a dziko. Ndipo pa mathero a nthawi, chitsiriziro chachikulu ichi, inu munati izo zisanachitike kumene, izo zidzakhala monga momwe moto usanagwe mu Sodomu ndi kuliwotcha dziko la mitu. Kuti apo kukanadzabwera vumbuluso kachiwiri la mwana wa munthu monga momwe izo zinalili mu Sodomu. Atate mulole anthu asadaphonye izo. Ndipo ine ndikupemphera Mulungu. Ngati kanthu kakang'ono kosamveka bwino, ngati ine ndinanena izo molakwisa, mundikhululukire ine kukokera mugiya. Ine ndimawakonda iwo Ambuye, ine ndikupemphera kuti iwo sati aphonye izo. Mulole ukhale umodzi wa mausiku opambana Ambuye. Mulole wodwala aliyense, wosautsika, wakhungu, chilichonse chimene chili pano Ambuye, chilitsidwe usiku. Mulole wochimwa aliyense kuti apulumutsidwe. Mu mitima yawo momwe tsopano, ngati iwo ali osakhulupirira, ndipo mulole iwo kuti amulandire Khristu pa nthawi ino. Perekanizo Atate, izo zonse zili mʼmanja mwanu. Ife tikudzipereka tokha kwa inu, kuti tikuoneni inu mutabwera pakati pathu. Ndipo inu munanena mu Yohani Woyera 14:12, iye amene akhulupirira mwa ine, ntchito zimene ine ndizichita, iye adzazichita nayenso. Momwe ife tikudziwira kuti inu nadzidziwisa nokha kwa wanthu. Pakuti inu munali mneneri uja yemwe Mose anati akanati adzauke. Iwanali asana kale na waneneri kwa mazana zaga. Chisogonezo chinali pambali iliyonsi. Komabe mawa mulungu ankaene kuti akwaniritsidwe. Chotero mawu anakhala thupi ndipo chinatero nacho chisogonezo. Ndipo adati ife tikuziona izo kachiwiri lero. Chisogonezo chikukhala mtolo umozi waukulu kwambiri. Ndipo ife tikuwaona mawu akubwera njira yomweyo. Daliseni ife usiku uno adati ife tikudzipereka tokha kwa inu ndi mawu anu. Chilichonse chimene inu mukusowa kuti ife tichichite. Chitani nafe Ambuye mu dzina la Yesu. Amen. Mwole mekeza kweni kweni, ife sikudziwa zomwe yana nena, iye mwina kufuna kuti atuze ife china chake chotero, ingo kalani mwole mekeza kweni kweni basi. Amen. Kwa dinu mnaamba mwawele ngapo lemba pamene ndani anali akubwera ndipo iwo onse anali atasonkhana pamodzi ndipo iwo ndani anali mphamvu yayikulu chotero ndipo mzimu wa Mulungu unagwera pa munthu ndipo anamuza iye ndipo iye analosera ndipo ananena kuti apite ndi kukakhala moyembekezera ndipo iwo anamuononga ndani wawo apo izo zinabwera kachiwiri ameneyo ndiwo malo oti umuonengere ndani wako. Mwaona, tengani dzanja la Mulungu. Dzanja la Mulungu ndilo Khristu, ndithudi mawu. Chotero tengelani ilo mu mitima mwanu usikuno. Pamene ife tikuitana nzere wa pemphero. Ine ndikukhulupirira Bire anapereka kachiwiri makadi a pemphero lero. B, ma B. Tiyeni titenge B 85. Usiku watha ife tinali nawo 10 ndi asanu usiku watha. Kawiri kawiri timayesa kutenga pafupi 10 ndi asanu pa usiku. Ndiyeno girani makadi anu ife tiwatenga iwo tsopano. Tiyeni pafupi 10 ndi asanu. 85 B monga Branham inu mudziwa. B 85 mpaka zana. Ndipo ife tiyeni tione ndani yemwe ali ndi B 85 kwezirani mwamba dzanja lanu. Ndino tsimikiza o mbuyo chabwino 85 bwerani. Tsopano mwana wanga kotero kuti pakhoza kukhala pali alendo pano. Omwe sa kanadziwa mumwezi zimachitidwira. Mwana wanga amabwera kuno kapena wina wake. Ngati iye ali woti sangakwanitse kubwera, mbale borders wina wake, munthu wina amabwera ndikuwatenga makadi awa zana la iwo. Ndipo amayima pasogolo pa wanthu ndikuwasakaniza iwo palimodzi. Ndiye chotero iye amakupatsani inu kadi. Iye sangakhoze kukuwuzani inu kuti mudzakhala pano pa nsanja. Iye samadziwa zimenezo. Ndipo ngakhale ineso sinimadziwa. Ine ndimabwera pa usiku ndikungosololapo pafupi 10 kapena 10 ndi asanu pena pake motsatira mumakhadi. Zimenezo zilibe chinthu chimmodzi chochita ndi machiriso anu. Inu mukhoza kukhala pomwe apo. Penyani usiku watha ndi angati anali pano usiku watha. Tiyeni tione dzanja lanu. Momwe wanthu anangochiritsidwira onse kupyola mu msonkhano. Tsopano amenewo anali 85, 86, 87, 88, 89, 90. Tiyeni tikhale nawo iwo akubwera tsopano. B 85, 86, 87, 88, 89, 90. Imeneyo ikanakhala imodzi ndithudi ife tikusowa. Ndipo ngati munthu wina ali pano pali ina inde izo zingapange kulondola 90 kuzana tsopano 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 9. Ngati inu simungakhoze kusunda, ngati ndinu. Ine ndikuona ife tilinazo zikuku zitatu pano tsopano zinayi za izo. Ine ndikukhulupirira, ine ndikukhoza kuziona. Ngati inu muli nayo khadi la pemphero, ili nambala yanu itayitanidwa, ndipo simungakhoze kusunda, mungokweza dzanja lanu. Ife tiyendetsa icho mpaka pa. Ndipo ngati inu mulibe khadi la pemphero, ingokhalani pamenepo ndikupemphera ndikuti Ambuye Yesu mulole uyo akhale ine usiku. Alipo angati muna alibe khadi la pemphero, kwezani dzanja lanu. Oh my. Chabwino, tsopano tiyeni tingonena izi. Ine ndikuyembekeza izo sizikumveka mosinjita. Koma panali mkazi wang'ono nthawi ina yemwe anali wopanda khadi la pemphero, ife tingati. Iye anapita kuzikanikizira kupyola mu nyinji. Yana tsopano mveserani mwacheru. Ngati ine ndingakhoze kukhuza zovala za munthu ameneyo, ine ndipangidwa kukhala bwino. Ndiyangati akuidziwa nkhaniyo. Chabwino.
Ndipo kodi iye anachita chiyani? Iye anamugwira iye ndipo anachokapo nakakhala pansi. Ndipo Yesu anapotoloka, iye anadziwa pamene iye anali atakhala. Ndikulondola uko? Iye anadziwa chomwe vuto lake linali. Ndikulondola uko? Iye anadziwa chomwe vuto lake linali. Chotero iye anamuza iye chomwe vuto lake linali. Ndipo iye anamverera mthupi lake kuti kutaya magazi kunali kutasiya. Ndikulondola uko? Chifukwa chiyani? Iye anali atamugwira iye. Tsopano ndi Akhristu angati muno usiku uno amene akudziwa malingana ndi Ahebri, buku la Ahebri, kuti Yesu pakali pano ali wansembe wankulu. Wansembe wankulu yemwe angakhoze kugwiridwa ndi zomverera za chifoko chathu. Kodi ali iye? Chabwino ngati iye ali wansembe wankulu yemwe uja, udindo womwe uja, wansembe wankulu, iye akanachita motani ndiye? Iye akanachita mofanana basi monga iye anachitira pamenepo. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Iye akanachita mofanana basi monga iye anachitira pamenepo. Ngati inu mungakhoze kukhulupirira izo. Chabwino, ndi angada kukhulupirira izo kwezani dzanja lanu ndi kuti ine ndikukhulupirira izo kumene. Chabwino, iwo asanapange mzere wapemphero, tiyeni ife tikhale ndi mzere wapemphero kunja uku. Ine ndikudziwa iye ali pano. Ine ndikumverera kukhalapo kwake ndipo ine ndikudziwa kuti iye ali pano. Bwerani, mzere wapemphero wakonzeka, ine ndimati ndiyitane kunja uko. Inu muzingo pemphera, ingoyang'anani mbali iyi ndi kupemphera. Ingo kulupirira. Dona wang'ono wakhala apa kuyang'ana pa ine kumene. Wakhala pafupi ndi dona yemwe wavala magalasi. Kodi inu singakhoze kuona chopachikika icho pa mkazi ameneyo? Penyani kuno. Mwaona? Iye akuvutika ndi vuto la mtima. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu? Ngati inu mukutero, kwezani dzanja lanu. Ndicho chimene vuto lanu linali. Ndikokulondola. Tsopano ngati limenelo linali vuto lanu, kwezani dzanja lanu kuti anthu akhoze kuona. Kwezani dzanja lanu monga choncho. Tsopano inu mulibe ilo panonso tsopano. Chikhulupiriro chanu chakupangani inu bwino. Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Oh, chilipo chisokonezo. Koma Yesu Khristu ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ndizi. Tsopano pitirirani kupemphera. Onani, inu simusowa kuti mukhale muli pamwepo pano. Tsopano uyu ndi Dona, momwe ine ndikudziwira, ine sindinayambe ndamuonapo iye mu moyo wanga. Iye ndi mkazi basi atayimapo. Ndipo ali nalo khali la pemphero, ndipo inu simumadziwa ngati mukanati mudzayitanidwe kapena ayi. Mwina wake anangokupasani inu khali la pemphero, ndipo inu nambala yanu yayitanidwa, kotero inu munangobwera pamwepo pano. Ndikulondola uko. Ndipo ine ndilibe njira yodziwira chimene inu muli, yemwe inu muli, kumene inu mukuchokera, chimene inu mukuchifuna, palibe kanthu ka izo. Ndine munthu chabe, ndinu mkazi. Ndikokulondola. Chithunzi ichi chomwe chinabwerapo nthawi ina mu Bible, Yohani Woyera, mutu wa 4. Tsopano inu mukuti, kodi inu munachita chiyani mbali Branham pamenepo? Kanthawi kameneko ndinangokokerapo mu giyala yaing'ono iyo muko. Ine sindikudziwa mwaona, iye ayenera kuchita izo, ine sindikudziwa. Anachita motani mkazi uja kunja uku, ine sindinamuonepo mkazi ameneyo mu moyo wanga. Iye ali mlendo kwa thundu kwa ine ndikukhulupirira iye anali mkazi. Anali ndani munthu uja yemwe wachirisidwa posachedwa pano mwaomvera? Mungatero inu, ndife alendo kwa wina ndi nzake, ngati ndikokulondola, gwedezani dzanja lanu monga chonchi. Mwaona, ine sindinayambe ndamuonapo mkaziyo, koma iye anali atakhalapo akukhulupirira. Tsopano iye anakhudza china chake, si choncho iye. Izo sizikanachita ubwino ayi kuti andikhudze ine. Koma tsopano kodi inu simungakhoze kuona kuti Baibulo ili chimozimozi mawu a Mulungu? Iye ali yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Ife tikukhala akachisi a mzimu woyera umene uli Khristu. Mwaona, ndiyo mbewu yeniyeni. Ndiye ngati mzimu woyera weniweni uwo ufika mu mbewu yeniyeni ya mawu. Osati iwo sungatenge gawo lokhala iwo chifukwa mdierekezi amagwirisa ntchito izo. Inu muyenera kuti mutenge iwo onse. Mwaona, mawu aliwonse iwo chifukwa iye sali Mulungu watheka, iye ali yense Mulungu. Mwaona, ndipo ndizo zomwe zimachitika. Tsopano pano pali mkazi, ine sindinayambe ndamuonapo iye. Yesu anampeza mkazi wonga uyu nthawi ina, mwina mwake osati wachikhalede chomwechi, ine sindikudziwa. Ndipo iye anali atakhala pa chisime, iye anali nako kusowa kuti apite ku Samariya. Ndipo ife tikupeza kuti Samariya anali pansi pa phiri. Ndipo iye anali akupita ku Yeriko kanu, ndipo iye anapita mozungulira cha ku Samariya.
ndipo anabwera ku mzinda wa Saikara. Ndipo iye anakhala pansi pa chitsime ndipo anawatuma ophunzira ake kutali kuti akapeze chakudya. Kodi ilipo mitundu ingati ya anthu mu dziko? Itatu. Anthu a Hamu, a Shemu ndi a Yafeti. Ife tonse tinabwera kuchokera kwa Noa. Ndipo dziko lina lonse linaonongedwa pa nthawi imeneyo. Mitundu itatu yokha ya anthu ndiwo Myuda wa mitundu ndi Samaria. Imwe analitheka Myuda ndi wa mitundu. Ndipo ndiyo mitundu yonse yomwe ilipo mu dziko. Maona itatu yokha chilichonse mwa Mulungu chili changwiro mu zitatu. Basi monga zitatu izi zomwe ine ndinali kuzikamba usikuno, magawo atatu achisokoneza, masteji atatu omwe mawu anapangidwa thupi zina zote. Maona tsopano ndipo iye amene ankayankhula kwa Yuda anamuza Filipo pamene iye anamubweresa Natanieli uko kuti kumene iye anali, ndipo anati ine ndinamuona iye pamene iye anali pansi pa mtengo. Ndipo anamuuza Andreya atamubweresa Petro uko, iye anati dzina lako ndiwe Simoni, ndipo iwe uzitchedwa Petro kuchokera pano mpakana, anati ndiwe mwana wa Ayonasi. Maona tsopano awo anali onse Ayuda, koma apa iye akupita kwa wamitundu, osati wamitundu koma Msamariya. Tsopano ndiyo nthawi ya mitundu. Iye sanachite izo nthawi imodzi kwa mitundu. Kufuzani malemba, ayi, koma iye analonjeza mu Luka 22 kuti iye akanadzachita izo kusana chitike kudza. Koma iye anakhala pansi pamenepo, ndipo apa pakubwera wateka Myuda ndi wa mitundu uko, mkazi. Ndipo iye anati kwa iye, mkazi, ndibweretsere ine akumwa. Ndipo iye anati bwanji, inu simukanayenera kufunsa zimenezo mochuluka choncho, ife tili kulitsankho kuno. Ndinu Myuda ndipo ndine Msamariya. Iye anati koma ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe unali kuyankhula naye, iwe ukanati undipemphe ine akumwa. Kodi iye anali kuchita chiyani? Kuukhudza mzimu wake. Ndipo mwansanga pamene iye anapeza chomwe vuto lake linali chabwino, iye anamuza iye kuti apite akamtenge mauna wake. Iye anati iye analibe aliyense. Iye anati ndikokulondola iwe wakhala uli na wasanu. Tsopano penyani, pamene Afarisi anamuona iye akuchita izo kulondola chisokonezo chija chili pakati pa maupomwe, kodi iwo anati chiyani? Iwo anati munthu uyu ndi Belezebule wa mbwebwe. Mwaona? Ndipo Yesu anati yense yemwe adzanena izo pa mzimu woyera pamene iwo ubwera kudzachita chomwecho sati adzakhululukidwe konse. Apo pali chisokonezo chanu. Mwaona? Koma iye anati iye akanati awakhululukire iwo pamenepo chifukwa mzimu woyera unali usanabwere nsembe mwana wankhosa analasana. Koma pamenepo mkaziyo sanaganize zimenezo. Mkaziyo anati bwana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Iwo anali asanakhale naye mneneri kwa mazana a zaka. Anati ine ndazindikira kuti ndinu mneneri. Tsopano ife tikudziwa kuti Mesiya yemwe akutchedwa Khristu pamene iye abwera, izo ndi zomwe iye atadzachita. Chabwino ngati izo ndi zomwe iye anachita, ndiye iye ali yemweyo dzulo lero ndi momwe iye anadzizindikiritsira yekha pamenepo. Kodi icho si chinthu chomwecho lero? Ziyenera kukhala. Tsopano pano pali mkazi ndi mwamuna akumananso. Uyu si mkazi ujayo, ine sindine mwamuna ujayo. Komabe mzimu woyera omwewo uli pano. Ndipo unapanga lonjezo kuti ntchito zimene iye anazichita, ife tidzachita zinthu zomwezo mmasiku omwe mwana wa munthu atadzaululidwe. Tsopano popanda kukudziwani inu, ndipo inu mukudziwa kuti ndizoona. Ndifalendo kwathunthu, ndipo inu mwayima pano. Pali zina mwina mwake china chake chavuta ndinu, mwina mwake palibe, ine sindikudziwa. Koma ngati Ambuye Yesu ataululire kwa ine mwa mzimu wake woyera chomwe chili vuto lanu, kodi inu mundikhulupirira ndiye kuti iye ndi mwana wa Mulungu? Ndipo osati munthu wokhalapo, ichi ndi chikhungwa chabe kachisi uyu yemwe Mulungu amamugwiritsa ntchito aliyense yemwe iye wamusankha. Iye amachita izo mwa chisomo cha yekha ndi kusankha. Chotero koma inu mukukhulupirira, inu mukutero ndiye ngati mwamvera ati akhulupirire izi. Pano ife tonse tayima pano patsogolo pakuwala kuti ife sinayambe takomana konse mu moyo uno. Ndilibe lingaliro linanso la yemwe mkaziyo ali, chomwe iye ali, kumene iye amachokera, chimene iye akufuna. Ine sindinayambe ndamuonapo iye mu moyo wanga. Ayi konse monga ine sinayambe ndamuona konse mkazi ujapo mu moyo wanga. Koma onani, pano pali chimene ine ndikuyesa kufikitsa kwa inu kuti muchite. Chotsani chisokonezo icho chipite kutali ndi inu tsopano, ndipo khulupirirani mawu pamene mawu akupangidwa thupi pomwe pano pakati pa ife. Mawu akukhala moyo mu thupi lathu lomwe, izo zikusonyeza kukhalapo kwa Mulungu.
Tsopano
alole iye kupereka izo kwa iye. Iyeyu akufuna chinthu choyenera.
She's childless. She wants a baby.
Iye ali wopanda mwana, iye akufuna mwana. Iye ali pafupi usinkhu wa zaka makumi anayi. Ndizo ndithudi sizili zosatheka. Alipo atakhala uko komwe tsopano akazi omwe anali owuma moyo wawo wonse ndipo anabwera ku nsanja monga chonchi ndipo Ambuye anawapasa iwo wana. Ena a inu kwezani dzanja lanu kunja uko omwe mukudziwa. Mwaona mukuona ine ndinamunyamula msungwana wokondedwa wang'ono tsiku lina la Mulungu nditachokera kuno la Mulungu madzulo yemwe amayi ake anali owuma Ambuye anayankhula ndipo msungwana wang'onoyo kanthu kokometsetsa. Kodi iye ali pano? Kodi iye ali pa? Eya, ndi uyo apa, omwe apa, wakhala musikuno. Maiyo wakhala uko, apa pali msungwana wang'onoyo, mwini wake, mwamuona iye? Iye anali mawu oyankhulidwa kuchokera kwa Mulungu. Tsopano, kodi inu mungati mumukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse? Kodi inu mukukhulupirira kuti idaliso ilo limene inu muli nalo, limene inu mukulimverera mkati mwa inu, tsopano, lakhala lili Mulungu akuyankha? Ngati Mulungu anga ndiuzene chomwe dzina lanu lili, chotero, inu mukhoza kumutcha mwanayo, kodi inu mukanakhulupirira, ndiye akazi a Thompson, inu mukhoza kupita ku nyumba ndi kukakhala naye mwana wanu, ngati inu mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse, ingokhalani ndi chikhulupiriro, musati mukayikire, ingokhulupirirani Mulungu. Mulungu ndi Mulungu. Inu muli bwanji bwana. Ine ndikuganiza ndife alendo na fenso. Nthawi yokha yomwe ine ndinayamba ndakuonani inu mu moyo wanga monga ine ndikudziwira ndi pamene inu munali kubwerapo ndipo ine ndimaganiza kuti ndinu amalume awo a mbale Shakarian kapena yemwe iye Mashagian mbale Mashagian woyimba pamene inu munali kubwerapo ndiyeno ine ndinakuonani inu mukupita ku mzere wapemphero tsopano pokhala mlendo ndinu ndipo kapena kwa inu ndipo ine mlendo mbali iliyonse. Tsopano ngati Ambuye Yesu akandiuze ine china chake chomwe inu mwina mwake chimene inu mukuchifuna tiyeni tingonena chonse. Kukuuzani inu chimene kundiuza ine chimene inu mukufuna. Tsopano iye wapereka kale icho kwa inu chinthu chokha ndi chikhupiro chokwanira basi kuti mukhulupirire izi. Tsopano ndi angati akumvetsa zimenezi. Chikhulupiriro chokwanira chokha kuti mukhulupirire kuti inu mupeza zimene inu mukuzipempha. Mwaona tsopano ngati inu muli pano kufuna china chake ndipo iye akhoza kundiuza ine chimene chokhumba chanu chii. Ndiye inu mukudziwa kuti ine sindikuchidziwa chokhumba chanu ndiye payene okhala china chake pano chimene chikuchita izo. Tsopano malingana ndi mawu iye analonjeza kuti adzachita izo iye ankadziwa malingaliro mkati mwa mitima yawo. Ndikulondola uko chabwino. Inu muli nacho chikhumbo chachikulu kuti muchiritsidwe. Chinthu chimodzi inu mukuvutika ndi chikhalidwe cha manjenje, wa manjenje kwenikweni, ndikokulondola. Chinthu china, inu muli ndi vuto la nsana, ndipo nsana umenewo wakhala woyipa kwambiri kwa kanthawi. Inu mpaka munachitidwa operation pa iwo. Ndizo pakuti atero Ambuye ndizozoona. Penyani, ndikokulondola. Ndipo pano pali chinthu china chokhumba chanu mwakuya chili. Inu mukufuna kuti mulandire ubatizo wa mzimu, ndikokulondola chimodzimodzi. Bwerani pano. Wokondedwa Mulungu, mu dzina la Yesu Khristu, mulole munthuyi kuti adzazidwe ndi mzimu woyera asanachoke pamalo pano, mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano landiraniwo mʼbale wanga. Ingokhalani nacho chikhulupiriro musati mukayikire. Inu muli bwanji? Ine ndikuganiza monga momwe ine ndikudziwira kuti ndife alendo wina kwa nzake. Ngati ndikokulondola bwanji? Kuli anthu adziwe ingokwezani dzanja lanu kotero kuti iwo adziwe kuti ndife alendo. Ine sindinayambe ndamuonapo iye mu moyo wanga mwachidziwikire. Ndipo ine ndikuganiza iye sanayambe wandionapo ine kupatula ngati izo zinali mkati mwaomvera. Chifukwa Atate akumwamba akudziwa ndipo pano pali mawu ake agonapa. Kuti ine sindinayambe ndamuonapo mkaziyo mwachidziwikire mu moyo wanga. Chotero ine sindikanakhoza kudziwa chomwe inu mwabwerera pano. Ine ndilibe lingaliro la yemwe inu muli chimene kapena popanda kanthu za inu. Ine sindikanakhoza kukuwuzani inu chinthu chimodzi. Chinthu chokha iyi ndi mphaso basi. Ngati ine ndingakhoze monga inu munandimva ine ndikufotokoza izo kanthawi kapitako ingosunthiranu kuno mumvere zomwe iye akunena zomwe ine ndikuona
ine ndikoza kuzinena izo zomwe ya sa kuzinena ine siningakoze kunena dala ine ndikanati ndinene izo mwa ine ndekha ndipo izo zikanakhala zolakwika mwaona izo zikanakhala zolakwika koma ngati iye anena izo izo zili mwa mtheradi zolondola izo sizingakhoze konse izo sizinakhale konse zolakwika izo sizakhala konse zolakwika malingana ngati akhala ali mulungu mwaona mukuona chifukwa mulungu sangakhoze kulakwitsa koma ngati mulungu angakhoze kundiuza ine chimene inu mukufuna chomwe chokhumba chanu chili kapena chomwe inu mwabwerera pano china chake chomwe inu mwachita kapena china chake chonga ichi kapena yemwe inu muli kumene inu mwachokera kapena chilichonse chimene iye akufuna kuti andiuze inu mungakhulupirire zikomo inu chinthu chimodzi inu muli nalo vuto ndi mapaziwo anu mapazi anu akukuvutitsani inu ndipo kulondola bwezani lanu inu muli nalo vuto la uzimayi kusokonezeka kwa uzimayi ndipo inu muli nacho chikhumbo chachikulu mu mtima wanu chifukwa inu mwataya posachedwa wina wake kapena china chake ndi nyamata ndipo nyamata wanu wachoka ku nyumba wathawa ndipo inu mukufuna kuti ine ndipemphere kuti iye abwerere mulungu kumwamba tumizani mwana wake kwa iye mulole mzimu woyera umuyimise nyamata ameneyo pa nsewu usiku uno mtumizeni iye abwerere kwa amayi ake mu dzina la yesu amen iye amene akudziwa amutumiza iye kuti abwerere kwa inu khulupirani tsopano musati mukayikire ingokhalani nacho chikhulupiriro mtima wanu wonse inu mukhulupirire ndipo mulungu apereka zonse za izo tsopano atatu okha awo kapena kuzindikira kunayi kwa zamumtima chilichonse chomwecho chinali mwaona ine ndinangopita mpaka zili mwa khungu kwa ine singakhoze kufotokoza izo palibe njira yoti ndifotokozere izo inu mukutanthauza izo zokha zinali moyipa kuposa momwe mwalalikira pamenepo kwa maminiti 49 ndi asanu kapena kupitirira inu mukuganiza inde bwana ngati iko kukanakhala maora atatu iko sikukanakhala mochuluka chotere mkazi anagwira chovala cha ambuye wake yesu ndipo anthu amenewo sali kundigwira ine bwanji mkazi uyu apa tangoyang'anani kuno iye akhoza iye wangondigwira ine paliponse mozunguza sizikanati zichiteka ndine munthu chabe koma iye ayenera kuti amugwire iye ndipo ine mwamphaso basi izo zinangopita zonse za ine mwini zimapita kutali ndipo ine ndimangonena zomwe ine ndikuziona mwaona ndipo ndizo zonse onani kundigwira ine sikutanthauza kanthu koma iye amamugwira yesu kupyolera mwa ine ndimomwe mkazi uja anamugwirira mulungu kupyolera mwa yesu pamene iye sanali kudziwa chomwe chinali chovuta kwa iye iye anangogwira chovala chake napita ndipo anakakhala pansi ndipo iye anati ndani wandigwira ine ndipo atumwi anati bwanji aliyense akukugwirani inu chifukwa chiyani inu mukunena chomwecho iye anati koma ine ndazindikira kuti ukoma wachoka mwa ine tsopano inu mukudziwa chomwe ukoma uli mphamvu iye anafoka pa mkazi mmodzi atamugwira iye ndipo iye anali mwana wa mulungu nanga bwanji ine wochimwa wapulumusidwa mwachisomo chake mukudziwa chifukwa chomwe zili mochuluka chifukwa iye anati zinthu izi zomwe ine ndikuzichita inunso mudzazichita zochuluka kuposa izi inu mudzazichita pakuti ine ndikupita kwa atate wanga zazikulu ilo linanena pamenepo koma kutanthauzira kolondola kwa chigiriki ndi zochuluka kuposa izi inu mudzazichita tsopano donayi ine sindili kumudziwa ayi ine sindinadziwe kanthu kalikonse za iye iye ali basi mlendo kwa thunthu kwa ine monga anthu enawo ali ndife alendo kwa wina ndi nzake basi kuti anthu adziwe izo inu mukhoza kukweza dzanja lanu kuti ife ndife alendo tsopano mwana wa mulungu ngati iye nthawi ina anakumana naye mkazi mu malo ang'ono ooneka monga chonchi chapa chitsime ndipo iye anayankhula kwa iye kamphindi kokha ndipo iye anadziwa pomwe vuto lake linali ndipo iye anamuuza iye chomwe vuto lake linali ndipo kotero iye anadziwa mwa zimenezo kuti ameneyo anali mesiya tsopano izo ine inu mundigwire ine ndikugwireni inu ndipo palibe chimene chimachitika koma ngati chikhupiro changa mwamphaso ndi chikhupiro chanu pakukhulupirira mu izo mukhoza kumugwira iye ndipo iye akhoza kuyankhula kupyolera mwa ife kwa kupyolera mwa ine kwa ine ndiye inu mukudziwa kuti iye ali pano monga iye analili pajapa pa chisime chija kusayika Mwaona yali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Inu mukhulupirira zimenezo. Inu muli nawo mavuto ochuluka kwambiri. Zosautsa zochuluka kwambiri. Zosokonezeka. Chimodzi cha zinthu zazikulu zomwe inu mukufuna kuti mupempheleredwe ndi nyamakazi. Ndiko kulondola, kulondola uko. Inu mukumauma nayo nyamakazi. Pamene inu mukuona inu mukukweza mkono wanu. Ndipo inu munatuluka mokhala ngati mosafulumiza. Mwakukoza kwa kukumbukira kwanga. Mwina mwake ngodikira ni miniti yoka. Mwina mwake china chake chikoza kunenedwa. Chomwe chiti chitenge kapena inu mukudziwa. Inu mumamverera zinthu anthu inu mukudziwa monga kupuma kubwera motsutsa izo. Iwa kuti bwanji iye wapeka zimenezo kapena inu mukudziwa monga choncho. Koma inu mukuoneka kuti ndinu munthu wabwino bwino. Zingoyankhulani kwa ine mphindi chabe. Tiye ntime pano pang'ono pokha chifukwa ine ndikuganiza kuti chilipo chinthu china chakenso chomwe chili mu mtima mwanu chimene inu mufuna kuchokera kwa Mulungu. Tsopano ine sindingakhoze kuyankha pemphero lanu koma iye akhoza kuchifukwa ngati inu mukukhulupirira izo, izo ndi zoyankhidwa kale koma ngati inu mukungofuna kuti mukhulupirire. Kuti ndikupange ninu kukhulupirira. Tsopano ine ndikukuza ninu ndizozokhuza wokondedwa yemwe sali pano. Ndipo ameneyo ndi mbale. Ndipo mbale ameneyo sali nkomwe mu dziko lino. Iye ali kokhala ngati dziko la chinyezi kwa nyanja zambiri. Ine ndikanene monga china chake mu Michigan. Kapena kwina eya Michigan ndikumene iko kuli. Ndipo iye akuvutika ndi chiphe chakupha. Ndipo limenelo ndilo vuto la imso yosachiritsika yomwe iye akuvutika naye. Uko kulondola sichoncho izo ndizo pakuti atero Ambuye. Tsopano mpango umene inu muli nawo mʼdzanja lanu umene inu munakwezera kwa Mulungu. Utumizeni iwo kwa mʼbale wanu ndipo mumuze iye kuti asakakayikire koma kuti akhulupirire ndipo izo iye akachiritsidwe. Tsopano ngati inu muti mukhulupirire izo. Inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Onani. Ndiye ngati inu mukhulupirira pali chinthu chimodzi chokha choti muchite ndicho mwanthelati mlandire izo kulondola kumeneko. Tsopano inu mukuti iye akuyang'ana pa izo anthu amenewo chimene iye akuchita akuyang'ana pa iwo. Iwo umaziona izo mochuluka kwambiri koma kuti inu mwina simungadziwe izi. Dona uyu pano bwerani kuno njira iyi. Dona pano wodwala yense yemwe inu muli. Ine sindikuyang'ana pa iye. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kulula kwa ine chomwe ndili vuto lanu kwezani manja anu ngati inu mukutero. Dona uyu pano, dona uyu pano wodwalayo. Eya eya chabwino. Ndiye ngati inu muti mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse vuto la mphumu limenelo silikuvutitsani inu kena msokonse. Chabwino pitani kwanu ndipo mukakhulupirire izo. Sunayang'ane pa ine. Kodi iwo unatero penyani iye. Inu muyang'ane mbali. Masomphenya ali pamenepo zilibe kanthu chomwe chikuchitika. Amen. Kodi inu simukukhoza kuona izo? Mwangwiro basi monga Mulungu angakhoze kukhala wangwiro. Kodi inu mukukhulupirira inunso? Mphumu ikhoza kukusiyani inu inunso. Sichoncho inu. Inu mukhulupirira kuti ingatero? Chabwino pitani mukawawuza Ambuye Yesu kuti inu inu mukumukhulupirira iye. Siku lina mudzayenera kudzayinyamula ndodo yaing'ono poyenda ngati nyamakazi imeneyo ikukupuwalitsani. Koma iyo sichita izi. Inu simutero. Inu simukukhulupirira kuti iyo ingatero. Sichoncho inu. Kodi inu mukukhulupirira kuti mupita kukakhala bwino? Pitani pansewu wanu ndipo Yesu Khristu akupangani inu kukhala bwino. Vuto la mtima limawapha wanthu. Koma ilo silichita kukuphani inu. Kodi inu mukhulupirira kuti Mulungu akuchizilani inu ilo? Ndikupangani inu kukhala bwino. Pitani mukhulupirira izo ndi mtima wanu wonse kuti ine ndikukhulupirira moona chifukwa cha izo. Inu mumayankhula Chingereza? Inu mumamva Chingereza? Wina wake abwere. Eya. Chabwino. Kodi inu muziyankhula kwa iye zomwe ine ndikumuwuza iye? Muwuze ni iye ngati ati akhulupirire vuto la mimba limuchokera iye. Iye akhulupirira izo. Vuto lanu la nsana likuchokerani inu nalonso. Chotero tsopano inu mukhoza kupita pa nsewu wanu ndi kukachiritsidwa. Kodi inu muli bwanji? Inu mukukhulupirira? Bambo uyo wakhalapoyo ali nalo vuto la nsana akuyang'ana pa ine pamene ine ndinanena izo. Iye akhoza kuchiritsidwa nayenso. Ngati inu mukhulupirira izo bwana. Chabwino bwana. Dona yemwe wakhala pafupi kumene ndinu pamenepo. Nimuli ndi vuto la khosi mulibe inu dona. Inu mukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu. Inu mufuna kuti muike manja pa nyamata wang'ono chifukwa cha maondo ake. Ipo iye akhala bwino nayenso. Kodi inu mukhulupirira izo? Inu munali ndi vuto la uzimayi, vuto la udona. Inu mulibe ilo tsopano. Chikhulupiriro chanu chakuchizani inu. Ndikukupangani inu wamphumphu. Kodi inu mukhulupirira Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse? Ndiye tiye ndiike manja athu pa wina ndi mzake ndikupemphera pemphero ili la chikhulupiriro mmodzi aliyense wa ife. Pempherani pemphero la chikhulupiriro. Mulungu wokondedwa, pamene ife tili ophimbidwa chotero mukukhalapo kwanu kwa Mulungu. Mukuonani inu mukuyenda kupyola momvera, mukuchiritsa odwala paliponse ndi inu Mulungu. Ine ndikupemphera kuti inu muchiritsa omvera onsewa, mulole kupuma kwa Mulungu kugwere mwatsopano mu mitima yawo. Ngomu alole iwo adziwe kuti nthawi ikutha. Ife tili ndi kanthawi pang'ono pokha kuti tikhale kuno. Ndiye ife tipita kuti tikakhale ndiye yemwe ife timamukonda. Ndipo mulole tsopano kukhalapo kwake kubweretse machiritso kwa aliyense. Ife tikumutsutsa Satana, ife tikutsutsa zonse zamachitidwe ake. Mu dzina la Yesu Khristu, Satana, tuluka mwa anthu. Onse omwe ali amukhulupirire iye tsopano ndikulandira machiritso anu, imirirani pa mapazi anu. Itini ine tsopano ndikuyimirira kuti ndilandire machiritso anga. Ine ndikuwakhulupirira iwo mosasamala chikhalidwe chanu ngati inu mukukhulupirira kwenikwenizo, imirirani ku mapazi anu. Tsopano kwezani mmwamba manja anu ndikuti zikomo inu Ambuye Yesu, chifukwa chondichiza ine, Mulungu akhale ndi inu.